asikhothamise amakhanda ethu.
Lord Jesus, the shepherd of the great flock.
Nkosi Jesu, melusi ezimvu womhlambi omkhulu, sikukweleta kakhulu Nkosi. Ngangokuthi besingekwazi neze ukukhokhela ngothando labele ngokubanzi ezinhliziyweni zethu. Sizizwa singabangafanele ngempela njengoba sikhothamise amakhanda ethu futhi sime ebukhoneni bakho.
We ask you to cleanse us from all faults.
Sicela wena ukuba usihlanze kuwo wonke amacala naso sonke isono. Sikhulekela ukuthi uzoqinisa imizimba yethu namhlanje. Abaningi bayagula futhi bahluphekile njengoba kukhombisa lapha ngamaduku nezicelo zingena ocingweni nakuyo yonke indawo.
And we believe that
futhi sikholwa ukuthi sesiyawephetha lo mlando wezwe manje futhi masinya isikhathi sizofiphalela ephakadeni.
We want to be ready for that hour. That's why futhi sifuna
ukulungela lelo hora yingakho sibuthene lapha kulokhu kusa ngokulungiselela leso sikhathi. Futhi ngitsheliwe ukuthi kuningi ukuxhunywa kothelefoni kulokhu kusa esizweni sonke kusuka ugwini kuya ugwini. Noma ikuphi lapho amaphimbo ethu efika khona sengathi lelo qembe lincane lingabusiswa khulukisa abagulayo ophakathi kwabo futhi ngikholekela ukuthi uzohlanza imiphefumulo yabo kukho konke okubi futhi usisize lapha kulokhu kuza ethabenakele ukuze nathi sikwazi ukujabulela leyo nhlanhla enkulu. Futhi sicela ukuthi uzokhuluma kithi namuhla ngezwi lakho elilotshiweyo futhi sengathi umoya ungasembulela izinto esizidingayo njengoba sibuthene ezweni lonke manje. Sizizwa ukuthi singabantu abancane kodwa sinendawo phakathi kwabahlengiweyo ngoba sikholiwe nguJesu Kristu. Siphe lezi zinto Nkosi futhi lapho sisivala inkonzo futhi siye emakhaya yethu ehlukene esizweni sonke sengathi singasho njengalabo ababevela emawuse izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na. Manje baba ngiyazi ukuthi noma yini ebengingayisho ngempela ibingeke yanele nama amaKristu akahle esizweni sonke manje esilalele bekungeke kwanele. Bekungeke kube yinto ethize ebengingayisho ebingaba usizo ngoba sonke sisohlobweni olufanayo singabantu abafanayo kodwa akube umoya ongcwele omkhulu okhulumayo sengathi angathatha izwi futhi avele nje azimbule. Silindele yena manje egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngithi nje ukuze mangaza ngitshele umngam uma kwenzeka ukuthi ulalele ezansi Chipson ukuthi bengingacabangi ukuthi bengizoba nenkonzo uma ngibuya futhi angizange ngiphathe ngisho nezingubo. Futhi ngithe kumalokazana kwakwami ayine ibhantshi lami futhi ngithe ngiteze emva kwepulpiti ne abazi ukuthi ibhulukwe lingenye inhlobo nebhantshi lingenye yileli engangiligqoke ekhaya kodwa umida ayine iyembe lami nakho konke ngakho konke ningakhathazeki konke kukahle. Manje sinesicelo lapha sokuthi kukhona umfowethu othandeka kakhulu futhi ngicabanga ukuthi i-Prescott ngiyakholwa ixhunyiwe kulokhu kusa enhla Episcopal Arizona
Sister Mercer
ubaba kadadewethu Mercia ubekade esedlileni lapha nje eya emhlanganweni ngiyaqonda futhi befanele asiwe ezibhedlela ekuhlaselweni yintiziyo umfowethu Coggins kanti futhi umfowethu Junior Jackson ngicabanga ukuthi uphakathi emsakazweni olandelayo ezansi kumbe ucingo olulandelayo ezansi eClarksville noma eNew Albany nobaba wakhe usesibhedlela ngiyaqonda unomthungo obucayi womdlavuza esibindini ngakho ngempela sifuna ukubakhumbula labo emikhulekweni yethu futhi manje kukhona abanye lapha futhi kodwa asifuni ukudla isikhathi uNkulunkulu wazi konke ngabo ngakho asibakhumbula ngikulekele manje uNkulunkulu othandekayo njengoba leyo ethandekayo indala indoda enesandla esishwabene umfowethu Coggins makade bona umdala wasensimini una ulele ezibhedlela kulokhu kuza kundawo ndawo ukuliswa ukuhlaselwa enhliziyweni yakhe Nkulunkulu leyo nhliziyo endala bandla isidlule kweziningi kakhulu izinhlupheko. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuba umsize siphe khona uyathanda uyayithanda impilo njengoba sonke senza futhi ufune ukuphila. Nkosi Nkulunkulu usiphe khona thina esizweni sonke simkhulekela egameni likaJesu ukuthi uzomphulukisa futhi umkhiphe. Siyakholwa ukuthi uzokwenza uzoze emhlanganweni ngqo. Sikhulekela umfowethu Jackson ubabayi wakhe uyigugu elele lapho eseduze kokufa manje futhi uletha ezweni umfana omuhle njengojunior. Ngiyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi uzomphulukisa. Ngiyazi kubonakala kungena kwenzeka bezokwelapha odokotela abazi ukuthi bazokwenza njani kulolo hlobo lwesifo. Kodwa siyamkhumbula umfowethu Hall ukuthi ngenkathi izinyanga ezingcono kwelazo zonke lapha zasho eLouisville zathi usalelwe amahora ambalwa nje yokuphila enomdlavuza esibindini futhi uyaphila namhlanje futhi lokho sekuyiminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlule ngenxa yomusa wakho. Ngakho ngiyakhuleka ukuthi uzomphulukisa umfowethu Jackson namhlanje Nkosi makuthi umusa wakho nezihawu kube naye. Nayo yonke lenqobakazi yamaduku nezindwangu nezinto ezibekwe lapha ngesicelo uzazi zonke Baba. Ngiyakhuleka ukuthi uzopha ukuphulukiswa kubo bonke egameni likaJesu Kristu. Amen. Manje ukuqala ngilokubuza angezange ngicabange ukuthi bengizokwehla endaweni yokuqala ngesonto elidlule bese ke futhi ngenkathi sikumemezela ngiyehla umfowethu Neville ucele ukuba ngikhulume futhi ke simemezela ukuthi sizobe sisezansi namhlanje futhi bekungakaze kwaziswe phandle ezweni ijikelele kubantu futhi sinalolu hlelo luka telefoni manje oluhle kakhulu kakhulu impela. Abantu bangahlala ngqo emakhaya abo noma okwabo babuthane ezindaweni zabo amabandla abo kanjalo kanjalo futhi bezwe inkonzo. Ngiyakuthakasela lokho. Manje ngiyabona kubekwe lapha bekukhona izicelo eziningi ngaleli viki ledlule ngalokho engikushilo ngesonto ledlule emlezweni. Ngikholwa ukuthi sengiyakhohlwa ukuthi bengiwethenga thini manje kodwa ngisho ukuthize mayelana nokukhokha izikweletu zakho. Futhi niyazi yabona ndaba ukuthi uthini awuqondwa abaningi hayi ngoba bengafuni ukungawuqondi kodwa nivele nje kalula ningawuqondi. Futhi manje ubunye uthe sifanele sithenge imoto na kumbe kufanele ngi manje akusikho lokho uJesu akhuluma ngakho kumbe iBhayibheli lapho elathi ningakoleti lutho kumuntu. Lokho yizikweletu ezilibalekayo ebeningazikhokha zikhokheni lokho kungukungakoleti lutho kumuntu. Akusho ukuthi hey sikweleta irente yethu isikweletu sethu sikatelefoni yanoma yini siyazikweleta lezo zinto futhi siyazikhokhela kodwa isikweletu esidala esilibalekayo obungalokhu usikhokha sikhokhe sonke. Niyabo manje ungahambi nanoma yini elenga kuwe kanjalo. Ngiyakhumbula ngesikhathi ngangigula ngenkathi ngisengumfana ngaphuma ezibhedlela ngekweleta ecishe amadola ezinkulungwane ezimbili futhi kwakuvamise ukuba nekhemisi lapha umnumzane Sanika. Ngangimkweleta ecishe amadola ngamakhulu amathathu kumbe amane isikweletu semithi gazi ngisho futhi indoda ngaya kuye ngangingamazi futhi nje wavele wasithumela enhla lapho nokho akazange enqabe ukusithumela futhi ngathi ngiyamkoleta futhi ngathi ngiyakholwa uSwanika kwakungumnumzane mesini ezansi kuCourt Avenue noSpring futhi ngathi ngiyakukoleta futhi nje ngisebuthakathaka kabi kodwa ngizama kuya emsebenzini manje uma ngingakwazi ukukhokhela ngisale kuba ngumpresti nje ngathi into yokuqala uMnumzane Mason njengomsebenzi wami kuNkulunkulu ngimkweleta okweshumi kwami ngifuna ukumkhokhela okweshumi kwami kuqala futhi ngathi bese ke umsebenzi wami olandelayo ngukhokha izikweletu zami. Ngathi ubaba wami uyagula futhi futhi silishumi thina bantwana endlini kodwa ngathi ngizo uma ngingakwazi ukukhokhela ngaphezu kosheleni ababili nozoka kulesi sikweletu njalo ngosuku lomholo uma ngingakwazi ngisho ukukhokhela osheleni ababili nozoka ngizodlula futhi ngikutshele ngakho ngizokutshela angikwazi ukukwenza ngalesi sikhathi manje ngokusizwa nguNkulunkulu ngasikhokha sonke isikweletu. Niyabo kodwa yilokho ngikuqondile niyabo hayi nje umuntu othile athi Oh, umKristu othize lapha ebandleni wake waphuma ngesikhathi isikhathi wenza umsebenzi emotweni lapha nendoda yedwa. Indoda yathi ngizokukhokhela ngihola ngomgqibelo kumbe ukuthile okunye, futhi ayizange imkhokhele, futhi kwedlula amaviki ngamaviki futhi ayizange imkhokhele, ayizange ithivu. Nendoda yafika yangibuza yathi, niyabo kuveze isithombe ngebandla, kuveze isithombe ngoKristu. Uma ungakwazi ukumkhokhela, hamba umtshele uthi ngiyakukweleta futhi ngizokukhokhela ngomKristu, kodwa ngivele nje angikwazi ukukwenza njengamanje, ngikweleta lokhu. Futhi khumbulani, kusezincwadini zikaNkulunkulu futhi niyazi ukuthi niyakwenza. Ngakho lokho ngiyazama ukukwenza ngesingami nangathi sonke ndawonye sizama ukulungela, ngokuba siyazi sisondela entweni ethize, kuseduze kakhulu okwento ethize ezokwenzeka. Ngakho sifuna ukulungela nxa ukufika kwenkosi kusondela eduzane kakhulu. Manje sifuna ukulungela lelo hora elikhulu. Manje sifuna ukulungela futhi sikhulume manje ngendaba encane lapha engiyikhethele lokhu kusa ngokusizwa inkosi, futhi sizokhuluma kafushane nje ngakho konke singakwenza ngenxa yokuxhunywa kwethelefoni kwabantu. Ngethemba ukuthi nonke nine nonke esizweni sonke ninokusa okuhle njengalokho esinakho lapha eIndiana. Kumnandi, kupholile, isimo sezulu esihle esinaso manje kusukela emvuleni, futhi kuhle kakhulu. Manje ngifuna kufunda encwadini yamaHebheru isahluko sokuqala nasencwadini kaJohane ongcwele isahluko sokuqala. AmaHebheru okuqala isahluko sokuqala kuya kwelesithathu, noJohane ongcwele isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Okwendikimba indaba yami kulokhu kusa ngokufundisisa emibhalweni. Manje asifunde amaHebheru okuqala ivesi lokuqala. UNkulunkulu sekhulumile mandulo kobaba izikhathi ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Kepha ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi ngendodana yakhe ayimise ibe yindlalifa yakho konke, yona adala ngayo futhi izwe. Yona ethi ingikubengezela kwenkazimulo yakhe, no ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo. When he had by himself purged our sins, sat down. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono zethu, yahlala ngakweso kunene somkhulu kweliphezulu. Ukufunda ukuhle kangaka pho. Manje uJohane ongcwele isahluko sokuqala ivesi lokuqala. In the beginning was the word. And the word was with God. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Now, and manje futhi indikimba yami kulokhu kuze ngokuthi uKristu wembulwa izweni lakhe uqobo. Manje lapho engifika khona esiphethweni ukukhuluma ngalokhu bekungenxa yokuthi ngokwazi ukuthi esikushoyo asifanele ukukusho nje ngoba sibuthene ndawonye ukuba nje sikhulume ngokunganaki nganoma yini. Kodwa kuyinto ezosiza ukuqinisa abantu ngokuba sizokwedlula ezingozini, amanzi angaphephile. Sesivele sidabula sidlula kuwo, futhi ngezinye izikhathi ngicabanga ukuthi kunani njengoba kunami. Lokho kubonakala kunjalo okuningi kakhulu kwakho, kuyethusa ngempela. Bengikhuluma nomfundisi osemncane nje nomkakhe endlwaneni emizuzwini embalwa nje edlule, futhi bobabili banokwethuka njengalo lonke nje izwe, zonke izidalwa ezingabantu emhlabeni. Ngathi khumbulani, uSathane unesibhakela eza ngaso kini, akakhathali ukuthi ningobani. UNkulunkulu unelungelo laleso sibhakela esisodwa. Yikuphi ebenizokuqoka leso sibhakela niphuputheke, kumbe nibe nesifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba, nihleze sihlalweni, kumbe nibe nokwethuka na? Niyabo, unendawo ethize angalishaya kuyo ngesibhakela, unelungelo kuleyo ndawo evulekileyo. Manje yileyo ndawana ofanele uyigcine imbozi iwe ngaso sonke isikhathi, nokubona lo nyaka wokuba nokwethuka esiphila kuwo. Futhi amathebu angevikele dlule ngiyacabanga azonembulela izinto ezinkulu ezesabekayo esizokhuluma ngazo ngolunyelo lwezi zinsuku, lapho singakwazi ukuthola indawo eyenele. Ngokuvulwa kwalezo zinhlupho zokugcina ezizothululelwa phezu komhlaba, lezo zitsha njalo ukuthululwa kwezitsha nemidumo isikhombisa nalokho okubukeka kwesabeka okuza phezu komhlaba. Indoda manje nabantu namhlanje basesimweni sokuguliswa yimizwa okumangalisayo izwe lonke. Fundani Reader's Digest yale nyanga edlule nize luqaphele udaba lapho lungo Billy Graham umvangeli omkhulu wayesekhathele kakhulu engasakwazi nje ukubamba imihlangano yakhe futhi waye emtholampilo wakwamayo eyohlola umzimba. Akukho lutho okwakungalungile kuye, kuphela nje akawenzi umsebenzi ngokwanele futhi bamgijimisa ukwelula umzimba, ugijima imayela nsuku zonke. Bese-ke udatshana luqhubeka luyasho ukuthi isayense isikufakazisile ukuthi namhlanje ukuthi abantwana basebasha laba abafanyana namantombazane bafinyelele ebudaleni obuphakathi kwendima yempilo benamashumi amabili eminyaka ubudala. Kuthi emashumini amabili nantani izikhathi eziningi odabeni oluningi amantombazane ayanqamuka kuya esikhathini esenamashumi amabili nantani eminyaka ubudala. Angazi noma benikwazi noma cha, kodwa ebusukwini obumbalwa obedlule ngenkathi umoya ongcwele usakhuluma lapha emhlanganweni, intombazanyana ihlezi phansi lapha, yilokho impela kwakungalungile ngalowo mntwana ngenkathi ebizwa. Ngayibhekisisa kwesibili, ngayibuka futhi ngabona ukuthi kwakwenzenjani. Ngacabanga ngeke kwenzeke lowo mntwana osemusha kabi, kodwa kwakungumnqamuko kuye esikhathini cishe amashumi amabili eminyaka ubudala, amashumi amabili nantathu, into efana naleyo. Niyabo umama wami nomama wakho bafinyelela kulelo banga cishe amashumi amane nanhlanu kuya emashumi amahlanu. Umkami wafinyelela kulelo banga cishe amashumi amathathu nanhlanu. Manje sekwehlele emashumi amabili. Sonke isintu sibolile. Hawu, uma lezo zidalwa eziyimizimba zomzimba wethu unikizeka kanjalo ngokudla ukudla okuphasteliwe ukushaqeka lokho okubolisayo, ngabe lokho akubolisi yini futhi inhlayiya yobuchophona? Kodwa-ke singabona ukuthi abesifazane bangangena kanjani emgwaqweni behambaze, singabona ukuthi bangagijima ngejubane kanjani bedabula imigwaqo ngamamayela alikhulu namashumi amabili ngehora. Zonke lezi zinto sekufika endaweni lapho khona isizwe sonke umhlaba wonke kungesiso lethi sizwe kuphela kodwa ndawo zonke ngenqondo baphelile. Futhi kona-ke uma sivula lezo inkosi Thanda kulezo zitsha ezisikhombisa futhi sikhombise lezo zinto ezisabekayo, umuntu yohlanya kakhulu emva kwesikhashana bayoze bazibone sengathi babona izintuthwane zingangentaba, kuyobe kuhlupha besifazane, kube yizintethe zifika phezu komhlaba zinezinwele ezinde, ukuhlupha besifazane abagunda ezabo izinwele njengabesifazane zilengela phansi namazinyo amade njengengonyana nyama izinto zasemsileni wazo njengofezela kanjalo ukuhlupha abantu phezu komhlaba. Kodwa ngaleyo nkathi siyobe sesidlule kakhulu isikhathi sokwenza noma yini mayelana nakho. Lungani khona manje, niyabo ukuhlupha. Futhi ngesonto elidlule ngenkathi singena kuleyo migamo elinganayo mayelana nokuthi kanjani imizwa emihlanu esesigabeni esingaphandle, lokho ngumngenela imizwa emihlanu eya emzimbeni. Yinye kuphela indlela ongangena ngayo mbeni lokho kungaleyo mizwa emihlanu ukubona kunambitho ukuzwa ukuhogela nokulalela. Ayikho enye indlela yokuxhumana nomzimba kungaphakathi lalowo muntu. Ngumuntu obizwa ngomoya futhi unemizwa emihlanu, umcabanga, umcabango, nomcabango, nothando, nolembeza, kanjalo. Kulungile. Manje awukwazi ukucabanga ngomzimba wakho, ucabanga ngomqondo wakho. Futhi phakathi lapho kulapho khona abaningi kakhulu bamaKristu bema khona kuphela. Futhi bangakwazi njengohlavu nje ensimini nokhulu ensimini, bangagcotshwa ngomoya ongcwele ofanayo ikholo langempela eligcotshwa ngawo. Kodwa phansi kwingaphakathi lalokho isigaba esilandelayo, isigaba sesithathu ngumphefumulo, futhi lokho kwamiswa ngaphambili nguNkulunkulu. Ilele lapho-ke imbewana yohlamvu iphakathi lapho. Futhi kumbulani ukuba bengingathatha ukudluthukela futhi ngiwusike ngiwuvule ngifakele kuwo inhliziyo kakolo futhi ngiwubeke lapho ngiwumbele, ubuzoveza ukolo kugudluthukela. Akunendaba ukuthi ingaphandle liyini, ukuthi madlingozi mani. Namhlanje badideke kakhulu ngobufakazi obubonakalayo bukamoya ongcwele. Kanjalo kanjalo, usathane angalingisa noma yiluphi uhlobo lwesiphiwo uNkulunkulu analo, kodwa angeke aliletha lelozwi, izwi ngezwi. Kulapho ehluleka khona ensimini yaseyiteni, kulapho la ehluleke khona ngaso sonke isikhathi, kulapho lawo itheyipu ethi abamanga abacotshiweyo kumbe abacotshiweyo bangagcotshwa ngomoya, bakhuluma ngezilimi, bayasina, bayamemeza, bashumayela ivangeli, futhi kube kusalokhu kungu devil. Kuyinga phakathi. Manje kumbulani uJesu wathi wonke ubaba nife khona kuyoza kimi, angekho ongeza uma engadonjwa ngubaba wami kuqala. Manje sithathe isifundo ukukhombisa ukuthi wawukukhokho kakhokho kakhokho kamkhulu wakho yonke indlela le emuva ngokukhuluma ngokwenyama. Bese ke yilokho oyikho esidalweni esingumzimba imvelo, ngezinye izikhathi umntwana uyozalwa emndenini enezinwele ezibomvu. Uyamshaqisa ubaba ngoba akukho muntu amaziyo wabantu bakubo onekhanda elibomvu kumbe abakubo kanina. Kodwa uma uzobuyela emuva le ezizu ulwaneni eziningana, uzotshela ukuthi ukhona owaye nezinwele ezibomvu. Leyo mbewu iyilokhu yehla njalo, futhi uba yimvelo yoyedwa kusukela le emuva. Kufana njengamaHebheru isahluko sesikhombisa asho ukuthi uMelikizedeki u-Abrahama wamkhokhela kweshumi lapho ebuya ekubulaleni amakhosi, futhi Levi owemukelo kweshumi wakhokho kweshumi ngokuba wayesezinkalweni zikaMelikizedeki noma izinkalo zika-Abrahama njalo ngenkathi ehlangana noMelikizedeki. Manje into efanayo yilokhu, uma uyindodana kaNkulunkulu futhi uma ngiyindodana kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu, sasikuNkulunkulu ekuqaleni. Futhi ngenkathi uJesu eba ngukugcwala kwezwi, khona-ke sasikuye isimo sembewana. Ngenkathi ebethelwa, sabethelwa emzimbeni wakhe. Ngenkathi evuka kwabafileyo, savuka naye. Futhi manje selokhu sikuqondile, manje sihlezi ndawonye kanye naye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Niyabo, ngokuba uthina uma singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu, singabantwana bakaNkulunkulu, khona-ke siyizingxenye ezingahlukaniseki zikaNkulunkulu. Khona-ke sasi sinokuphila okuphakade, futhi uNkulunkulu ungukuphila okuphakade kuphela okukhona. Khona-ke sasikuye kusukela ekuqaleni, futhi ngekathi uJesu eba yilo lonke lelo zwi, khona-ke sasiyingxenye yakhe ngaleso sikhathi. Amen. Nakho lapho khona lokho kuphakathi lapho, akukho devil, akukho mandla, akukho lutho olungake lukugudluze. Leso yisixobo sokubophela somphefumulo. Ungagcotshwa ngaphandle lapha kulo moya nesifiso ukuthi wenze zonke lezi ezinye izinto, kodwa lapho sekufika kuleso sixobo sokubophela kulelozwi, awusoze wagudluka lapho. Siyobamba kuqine nangeqiniso kulelozwi, njengoba singaba njalo. Ngaphandle kwalokho, kungakhathaleki ukuthi wenzani, usalokhu ulahlekile. Lo nyaka webandla laseLaodikeya uhambaza uphuphuthekile lusizi, awazi ngisho yabo lingaphandle kuyilelo eligcotshiweyo, eligcotshwe ngomoya ongempela. Niyabo, lowo moya ongcwele ungehlela phezu komuntu emoyeni wakhe, kodwa umphefumulo wakhe uyimbewana yakhe. Leyo mbewana yizwi, niyabo. Futhi kanjani ngikhathali ukuthi ungashumayela kakhulu kangakanani, ukuthi wenza kahle kangakanani lokho, nokuthi uthanda kakhulu kangakanani lokho ngokunye kwemingenela eyemoyeni. Ungeke wathanda ngomzimba wakho, uthanda ngomoya wakho. Lokho ngokunye kwemingenela, futhi ungathanda futhi uthande ngisho uNkulunkulu, futhi ube usalokhu ungalungile. Ungakhipha amademoni futhi ushumayele futhi wenze lezi zinto ube usalokhu ungalungile. UJesu washo njalo, wathi abaningi bayofika ngalolo suku, lelozwi liqeda konke. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenoNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Izwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Qaphelani, ngizokhuluma ngale ndaba yeBhayibheli yokuthi uKristu wembulwa ezwini lakhe uqobo. Lapho engidonse khona lesi siphetho bekusekamelweni lami. Omunye umuntu othandekayo angate ukuba uhlezi lapha kulokhu kuza. Nginesithombe silenga endlini yami yokufundela phezulu lapho. Leso yisithombe sekhanda likaKristu sikaHoffman esibhalwe emibusisweni emikhulu. futhi kona lapho bungafika khona endaweni sengathi udinga ingxenye yezinwele bacindezela kakhudlwana ngepeni lapho wedlula kuleyo ngxenye lapho nanguya ehlezi ezweni lakhe buka ngaphandle ngo uKristu emibusisweni emikhulu othile noma bekungubani ngiyakubonga ngaso futhi omunye umuntu ulethele leso sithombe futhi wasifaka endlini yami yokufundela lapho sika Eli enyuka ngenqola yomlilo siyazithakasela lezi zinto izikhathi eziningi izicubo ezinkulu angilitholi nje ithuba lokukhuluma futhi ngisho lezi zinto kodwa ngiyakubona mfowethu udadewethu ngiyakwazi noNkulunkulu yakwazi manje ngizokhuluma ngale ndaba yokuthi uKristu wembulwa ezweni lakhe uQobo kanjani emibusisweni emikhulu nakho kumisa ithombe sikaKristu emi othe qekelele kanjalo kulapho engicabange khona ngale ndaba manje uKristu nezwi kuyafana niyabo bathi lalinjani iBhayibheli kusho abantu ngangigibele nendoda esikhathini esingeside sedlule yathi ucabange thina lapha kulomhlaba indlela esiyiyo futhi sazi kuphela noma singasho kuphela ukuthi sisindiswa ngenganekwane ethize yamaJuda ibizwa ngeBhayibheli ngathi mnumzane angazi ukuthi ukusho kanjani lokho kodwa angikholi ukuthi inganekwane yamaJuda ngasho yathi awu uyakhuleka ukhuleka kubani na ngacela ukuthi nokuthi nezinto ezithile angizange ngikuthole ngathi ukhuleka kabi asifanele sikhulekele ukuguqula umqondo kaNkulunkulu sifanele sikhulekele ukuguqula umqondo wethu umqondo kaNkulunkulu awudingi ukuguqulwa niyabo niyabo ulungile ngathi akusikho owakukhulekelayo ngazi umfana osemncane elikatolika ngesinye isikhathi wayenencwadi yomkhuleko esho imikhuleko nokanina ukuba aphile futhi wafa futhi wayiphonsa emlilweni incwadi yomkhuleko awu niyabo angihambisani nencwadi yomkhuleko kodwa nokho niyabo uthathe isinyathelo esingalungile uzama ukutshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni umkhuleko ufanele ukuba uthi Nkosi ngiguqule ukuba ngifanele izwi lakho akusikho ukuthi kuquka akusikho ukuthi angiguqule umqondo wakho wena guqula umqondo wami niyabo wena guqula umqondo wami uye entendweni yakho nentando yakho ilotshwe lapha encwadini futhi Inkosi ungangivumeli ngihambe uze uhlele umqondo wami njengomqondo wakho nje bese kuthi ke lapho umqondo wami usuhleleke njengomqondo wakho khona ke ngizokholwa yilo lonke izwi owalilobayo futhi washo phakathi lapho ilokwenza konke kusebenzelane kube ngokuhle kulabo okuthandayo futhi ngiyakuthanda Nkosi konke kusebenzelane kube ngokuhle kade ngisezantsi nezwe kuleli viki ngihlala nabangane abathandeka ngempela ngibuze abanye babo etafuleni izolo ngenkathi sidla sihlala njalo sihlale sizungeze futhi sibe nencane njengokufundisisa kuncane eBhayibhelini besikhuluma ngothando futhi kube nomuntu othize othe kimi wathi ngikholwa ukuthi ungumphiki uKristu ngathi uma lokho bekungayithokozise Nkosi yami lokho engifuna ukuba yikho ngifuna ukuba yinoma yikuphi efuna ngibe yikho ngiyayithanda futhi uma ingafanele ngiphose esogweni ngisayilokhu ngiyithanda uma ngihamba nomoya ofanayo enginawo manje wangibuka ethe kumangala ngibone abane kube abahlanu babo lapho izinsizwa omakoti abesifazane abahle bengazi ukuthi labo bafana bebathanda kanjani omkabo ngakho ngithe kubo ngithe nansi indlela yokukuhlola uma umkakho ngaphambi kokuthi nishade manje buyele muva sithi lempilo yokushada ubuphupha ushadelwa ubungashadelwa ngempela kodwa uphuphe unjalo futhi wavuka futhi wahamba wakuxoxela intombi yakho wase uthi yazi ngiphuphe sishadile futhi saba nabantwana sihlala ngokujabula futhi silinde ukufika kwenkosi nakho konke bese ke le ntombazane ithi kuwe uyazi ngithanda enye indoda kangcono kunoma ngithanda wena bengingajabula kakhulu nenye indoda Munga kwenza yini enhlizweni yakho uyithande kahle ngokwanele ukuba uthi izibusiso zikaNkulunkulu ziphumule phezu kwakho sithando sami hamba nalena enye indoda
Now check that each of you men are you women
manje kuhlole lokho ngamunye wenu madoda kubeni na besifazane niyabo awu uma uthando lwakho luqondile ubungakwenza lokho ngokuba ukhathalele inhlala kahle yayo Ini uyazi ukuthi ubungaba nayo ungahlala nayo ingumkako iyoba nguye izokugana kodwa ingeke ijabule ibizojabula kakhudlwana bese kuthi ke uma uyithanda kodwa ke ufuna ukuba ijabule ngakho ke noma ngabe intando kaNkulunkulu yini mayenze intando kaNkulunkulu noma ngabe ngijabule ngayo noma cha ngifuna ukuphila ukuze athokoze ngalokho engikwenzayo ngakho ke hlola impokophelo yakho nesisusa sakho ngalokho uyazi noma uyamthanda uNkulunkulu noma cha kuba ke bezothi uyangikhonza uma ngizokulahla na ngiyakuthanda noma kanjani ngakho ke ukuba amabandla abenza kubona lokho futhi akukholwe ngaleyo ndlela bekungebe bikho omunye ozama ukuhlwitha ibhola lezinyawo alisuse omunye umfo uma egijima nalo ubezomvikela lowo niyabo nxa isisusa sangempela nempokophelo ubengezame omunye ukuthi hey nginakho lokhu futhi mina lokhu yimina lokhu niyabo uNkulunkulu angeyisebenzise indoda kuningi ukulingisa okukulandelayo futhi lowo Satan. Uthi abantu abakuqondi lokho bazama ukususa ibhola komunye onikezwe lona. Ake uNkulunkulu avuse inkonzo ethize futhi uqaphela ukuthi bangaki koyifunayo, niyabo? Niyabo? Manje uthando lokuqobo nguNkulunkulu, abone indaba ukuthi yipi ingcenye engiyiyo Nkosi, uma kuphela ngingasho izwi ngayo, ngisize ukuyivikela, mangenze lokho, niyabo? Leyo into efanayo ebingaba njalo ngomkakho, uma umthanda ngempela, niyabo? Akusilo uthando ifiliyo. Uthando iagapawo uthando loqobo wesifazane ubengahlala nomunye umuntu ngokujabula kakhulu awushadile manje kusobala ungeke futhi konje abantu abalalele kulama tape abange baningi kakhulu uyathumela wathi ngani umshado onesahlukaniso washo lokho futhi washo lokho ngakusho lokho izikhathi eziningi kakhulu lama tape ihamba kuphela ngikhuluma nebandla lami mfowethu anginasibopho kulokho uNkulunkulu akunika khona ukuba kweluse nginesibopho ekutheni nhloboni yokudla engondla ngayo laba bantu lokhu kungokwaleli tabenekele kuphela niyabo manje uma abantu befuna ukulalela amathebu lokho kukubo kodwa ngikhuluma ngalokho uNkulunkulu anginike khona kwaba yizono zabo ezayekwayo umunye walobo wayesethi awu ngenze lokho futhi ngenze lokho uthe izono zethu angizange ngikusho lokho ngathi bhekisisani lokhu kungokwalaba bantu kuphela khona lapha abantu lapha ethabenakele umhlambi ongowami manje uma abantu befuna ukuxubanisa ukudla nezinto ezinjalo phandle lapho wena tshela isambulo esivela kuNkulunkulu futhi wenze lokho uNkulunkulu abutshela ukuba ukwenze ngizokwenza into efanayo kodwa le milayezo ingeyaleli bandla qaphelani manje siyabuya sifanele sibe nenye into sifanele sibambelele kuyo kufanele kube khona into eyisixobo sokubophela ngamanye amazwi kungokokugcina futhi noma ubani ufanele abe noku ngokokugcina noma uqobo ngabe ngashumayela ngakho iminyakeni edlula ngoqobo indawo eyizwi lokugcina njengonompempe emdlalweni webhola uma yethile ishayiwe kuyilokho impela nje kunendaba ukuthi ulibone kanjani unompempe uthe lishayiwe wena uthe ngingingi belingashayiwe lihambe ngibone kunendaba ukuthi kuyini uma ethe lishayiwe yilo futhi lokho kwenele nje yena ungokokugcina le robot lingokokugcina uma lithi hamba wena uthi awu mina ngijahile ngine khabo lithi yima uthule ngenkathi omunye umfo ehamba niyabo lingokokugcina manje kufanele kube khona ukungokokugcina kuye yonke into eyenzayo wafanele kube khona ukungokokugcina ngenkathi uqoka umkakho wafanele kube khona wesifazane owawufanele umkhethe manje kufanele kube khona isikhathi lapho uma uzothenga imoto mhloboni yokokugcina ozoyenza ngabe kuzoba yiFord, iChevy, yiPlymouth, imoto yakwamanye amazwe noma ngabe yini ufanele ube nokokugcina futhi kunjalo nasekuphileni ngobuKristu kufanele lokuba khona okukugcina manje uma indoda ayithe yaya kwenye indoda yaseyithi yezwa umunye ethi awu ufanele ubhaphathizwe futhi lo mfo akakaze mhlawumbe elakhe ibandla elithize elingazange libhaphathize bavele bafafaza ngiyacabanga sithi sibonele nje i-Methodist bayabhaphathiza uma kucelwa ngiyaqonda noma mhlawumbe i-Katolika ngicabanga ukuthi bayafafaza kuphela ngakho-ke uma indoda izwe ukuthize mayelana nokuqiniswa emanzini Awu, ayizange kuqonde lokho. Yakhuliswa iliKatolika. Ngakho yenyukela kumpristi futhi yathi, "Father, ngiyakubona ukuthi sifanele ukubhapathizwa ngokuciliswa. Lithini ibandla lethu ngalokho na?" Ngani kuyasho ukuthi sifanele sifafazwe uma lelo bandla lingokokugcina kwayo? Lokho kuyaxazulula. Wonke umbango osewuphelile. Ibandla lisho njalo futhi yilokho kuphela. Kuba ke ukuba umfowethu oyibaptist usizwile sithi sikholelwa ukubhapathizweni ngokuciliswa. Bezothi ngiyakukholwa lokho. Uthi egameni likaJesu Kristu. Manje leli lunga lebandla libuyela kumelusi bese lithi, "Melusi, ngizwe umfo esho kimi ukuthi sifanele kubhapathizwa ngokuciliswa. Kulungile, kodwa egameni likaJesu Kristu." Awu, ubezothi, "Manje ake sibone ngani lapha ibhuku lithi sifanele kubhapathizwa ngokusebenzisa uyise indodana umoya ongcwele uma lelo bandla lingokokugcina?" Lokho kuyaxazulula leli ndaba ukuthi obunye kuthini lokho ngokokugcina kwalo. Awu, lonke ihlelo lingokokugcina emakholweni alo. Kodwa kimi nakulabo engethemba ukuthi ngibaholele kuKristu nangoKristu, ipapeli lingokokugcina kwethu. Kule ndaba isizathu uNkulunkulu wathi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga wami abe liqiniso, futhi ngikholwa ukuthi ipepeli lingokokugcina kukaNkulunkulu. Kule ndaba ukuthi noma ubani omunye uthini lingokokugcina, ipepeli alisiyo incwadi yezinqubo qaba umnumzane, alisiyo incwadi yezinqubo kanjalo, alisiyo inhlanganisela yemithetho yokuziphatha kahle. Ipepeli alisiyo incwadi yezinqubo, izinqubo eziningi kakhulu kanjalo, qaba umnumzane, alisiyo incwadi yokuziphatha kahle, qaba umnumzane, alisiyo kanjalo futhi alisiyo incwadi yomlando ngakho konke. Noma kanjalo lisiye incwadi yesayensi yezenkolo ngokuba liyisambulo sikaJesu Kristu. Manje uma beningathanda ukukufunda lokho, nineni namaphepha yenu nikumake phansi. Leso yisambulo sokuqala, ivesi lokuqala kuya kwelesithathu, njengokuthi iBhayibheli liyisambulo sikaJesu Kristu. Ake siyifunde kwesikhashana sisenesikhathi. Ngikholwa awami anginawo amanothi amaningi kakhulu lapha engizokhulumela kuwo. Uma iNkosi libala ngani, sizozama ukuthola kuwo. Isambulo sikaJesu Kristu yamnika sona uNkulunkulu ukubabonisa izinceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane, ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekini yakhe uJohane. Wafakaza ngezwi likaNkulunkulu na ubufakazi bukaJesu Kristu nakho konke akubonayo. Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo izwi lalesi siprofetho bagcine okulotshiwe kuso, ngokuba isikhathi siseduze.
So the Bible is the complete revelation of Jesus Christ.
Ngakho iBhayibheli lisambulo siphelele sikaJesu Kristu, futhi lalotshwa ngabaprofethi.
Hebrews 1:1, in God
Amaibheru okuqala, elokuqala kuNkulunkulu esekhulumile mandulo koyise ngabaprofethi. Ekugcineni kwalomuhla ukhuluma kithina ngendodana yakhe uJesu Kristu, okwabe kungabaprofethi bonke behlanganiswe ndawonye. UJesu wayengumalaki, uJesu wayenguJeremiya, uIsaya, uEliya. Konke ababeyikho kwakukuye, futhi konke lokho oyikho nakho konke ekuyikho kukuye, amazwi ofakazi bezwi. Ngakho alisiye incwadi yezinqubo, inhlanganisela yemithetho yesayensi ephathelene nenkambo elungileyo yokuziphatha kahle, kanjalo alisiye incwadi yomlando kumbe incwadi yesayensi yezenkolo, alisiyo. Kodwa liyisambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu uqobo lwakhe embuliwe esukela ezweni waya enyameni, yililokho-ke. Ipepeli liyizwi noNkulunkulu uyinyama, uNkulunkulu uNkulunkulu uyizwi njalo noJesu eyinyama, yisambulo ukuthi uNkulunkulu izwi wazibonakalisa kanjani enyameni yomuntu futhi wembula kithi.
He is a part of
God. Futhi ingakho eba yindodana kaNkulunkulu, uyingxenye kaNkulunkulu. Niyaqonda na manje akasuye umzimba uyingxenye kaNkulunkulu kakhulu ngangokuthi yindodana. Indodana njengoba iKatolika likubeka indodana yaphakade nawo onke amanye amabandla igama alenzi ngisho umqondo niyabo ungebe yiphakade bese kuba indodana ngoba indodana yinto ethize ezelweyo futhi igama iphakade angebe yipha angaba yindodana kodwa angebe yindodana yaphakade qabuna umzane ungebe yindodana yaphakade manje kodwa uyindodana kakhulu impela ukuthi lonke izwi elalikuJeremia kuMose nawo onke lawo mazwi njengoba athi akhuluma ngami sonke lezo sambulezo bunkulunkulu seqiniso sezwi sasongeleka emzimbeni wodwa womuntu noNkulunkulu walisonga ngenyama yinto leso sizathu wayebizwa ngendodana isizathu sokuba abhekisele kuyise ngani kulula nje uma nje uvumele uNkulunkulu akuthi ululele phansi kungene emqondweni wakho niyabo uNkulunkulu wembulu emzimbeni wenyama qaphelani wembulu wayesuka enyameni kumbe esuka ezwini waye enyameni lowo nguJohane Ngcwele isahluko sokuqala ivesi leshumi nane ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu manje qaphelani leli bhayibheli abanye babo bathi oh awu lenze lokhu lenze lokho kodwa ake ngilitshele ukuthize ake nje si lesi emlandweni webhayibheli umzuzu nje sibone ukuthi livelaphi lalotshwa ngababa ali abangamashumi amane abehlukeneyo amadoda angamashumi amane aloba ibhayibheli ingaphezu kwebanga leminyaka engamakhulu ayishumi nesithupha ngokwehlukana futhi ngezikhathi ezehlukene bikezela izehlakalo ezisemqoka kakhulu esezake zenzeke emlandweni wezwe futhi izikhathi eziningi amakhulu eminyaka kungakenzeki futhi akukho nesisodwa isiphosiso kuzo zonke izincwadi ezingamashumi ayisithupha nezithupha ohe akukho mlobi kepha uNkulunkulu uqobo lwakhe owakwenza kube yikho du akukho nelilodwa izwi eliphikisana nelinye kubulani iminyaka engamakhulu ayishumi nesithupha ngokwehlukana ibhayibheli lalotshwa kusukela kuMose kuya ekufeni kukaJohane esiqhingini kumbe isiqhingi sasePatmose iminyaka engamakhulu ayishumi nesithupha futhi lalotshwa ngabalobi abangamashumi amane abehlukeneyo omunye wayengamazi ngisho omunye futhi babengakaze babe nalo njengezwi abanye babo babengakaze balibone ngisho izwi kodwa ngenkathi beliloba futhi baqondwa njengabaprofethi kwaseke ngenkathi sebehlanganisa iziprofethi zabo ndawonye yileso naleso sazo zahlangana thaxa kwesisila sejuba nesinye bukani uPetru owamemezela ngosuku lwePentekoste pendukani lona lowo futhi nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu uPawulu wangakaze ezwe lutho ngalo wehlele e-Arabiya iminyaka emithathu ubuyofundisisa iTestamente elidala ukubona ukuthi yayingubani le nsika yomlilo eyakhuluma naye endleleni ithi Sawuli ungihluphelani na wayengaba sephutheni kanjani na akazange abuze ngisho nasebandeni nhlobo futhi iminyaka elishumi nane kamuva ngenkathi ihlangana noPetru babeshumayela into efanayo izwi ngezwi lelo yibhayibheli lethu amazwi omunye umuntu awabe ngahlulekayo leli akukho muntu ongenezela kulo awengezi nhlobo ebhayibhelini hamba umnumzane lesi yisambulo esiphelele yilokho kuphela njengezimpawu eziyisikhombisa izimpawu eziyisikhombisa omunye wayelokhu ethi kimi manje uzo inkosi izokhuluma kuwe mfowethu Branham lapho lezi zimpawu sezembulwa futhi uzositshela ukuthi sisondele kanjani kuNkulunkulu nokuthi sikwenze kanjani ngathi qaba umnumzane kungeke ngoba iphepheli izimpawu ezisikhombisa kulo zazinezimfihlakalo ezisikhombisa ezifihlakeleyo wase kuvele kulotshiwe kodwa abaqondanga ukuthi kwakuyini. Bekisisa ukuthi balime baqonda phambili kanjani nalokho bepapathizwa egameni likaJesu. Niyabo kwakungesikho lokho igama leNkosi uJesu Kristu. Niyabo zonke lezo zinto ukuthi kwakukanjani. Sizathi kunoJesu abaningi. Nginabanye abaningana lapha emhlabeni ababizwa ngoJesu abangani abangebefundisi. Akusikho lokho. Yeyethu Nkosi uJesu Kristu. Akukho mlobi kepha nguNkulunkulu ongaba ngoqinisile kangako. Manje ake sibone nje ukuthi leli Bhayibheli lalotshwa kanjani. Manje ake sithi sibonelo nje kusukela ukuba ke besihambile manje futhi sathatha izincwadi ezingamashumi ayisithupha nesithupha zemithi yokulapha ephathelene nomzimba. Ezibhalwe yizikole zemithi yokwelapha ezingamashumi amane ezehlukeneyo, ikhulu neshumi nesithupha, kumbe iminyaka engamakhulu ayishumi nesithupha ngokwehlukana na. Ngiyamangala ukuthi soboni yokuqhubeka ebesingaqhamuka nayo na. Ngenkathi uGeorge Washington, umongameli wethu, cishe iminyaka engamakhulu amabili edlula, ngenxa yenyumoniya, badoncula uzipho lwakhe lozwane futhi bamophisa iphayinti ukuba ke besithathe. Ake sithi ukuqhubekela phambili kancane ngezinye izinto esihehwe yizo kakhulu namuhla, leyo yesayense, ukuba ke besithathe isayense engamashumi amane yehlukene kusukela eminyakeni engamakhulu ayishumi nesithupha ngokwehlukana, futhi sibone ukuthi besingeza nani na. Usosayense ngumfulentshi eminyakeni engamakhulu amathathu edlula wakufakazisa ngesayense ngokuginga ibhola ukuthi uma noma yiliphi ijubane elesabekayo latholakala ngaphezu kwamamayela ngamashumi amathathu ngehora, into ibingawushiya umhlaba futhi iwe. Ucabanga ukuthi isayense ibingake ibuye ibhekisele kulokho na? Ngabe kukhona ukuqhubeka ngalokho manje nxa beshayela beta ngomgwaqo endleleni lapha ikhulu namashumi amahlanu amamayela ngehora na? Niyabo, kodwa ngokwesayense wakufakazisa lokho ngokucindezelwa kwebhola ligingqika linqamula emhlabathini ukuthi ngamamayela ngamashumi amathathu ngehora, ukuthi noma yintoni ibinga phakama isuke emhlabeni ihambe bingawele emkhathini, qabo akukho kuqhubeka kulokho. Kodwa akukho nelilodwa izwi ebhayibhelini eliphikisana nelinye, akukho noyedwa umprofethi osewake waphikisana nomunye, babe phelele bonke. Futhi nxa kungena oyedwa futhi waprofetha, futhi lowo mprofethi wangempela sukume amehlise, khona-ke kwabonakaliswa.
The Bible is the word of God.
Niyabona, niyabona. Ngakho iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu kuwo wonke amakholwa eqiniso. Manje ubungeke ukuthole okuyikho duku lokho odokotela abebeyovumelana phezu kwakho. Ungeke uthole ngisho okuyikho duku kwakho manje. Ungeke wakuthole okuyikho duku esayenseni manje. Manje niyazi ngesinye isikhathi esedlule basitshela ukuthi ngenkathi iBhayibheli lithi wabona izingelosi ezine zimi emagumbini amane omhlaba, ukuthi lokho kwakungeke kwenzeka. Umhlaba wawuyindilinga, kodwa iBhayibheli lathi amagumbi amane. Awu, manje nibonile emavikini amabili edlule kumbe emavikini amathathu edlule sekuyiwo manje amaphepha equkethe le ndatshana, bathola ukuthi umhlaba uyisikwele. Bangaka bakubonile lokho na? Ngani impela? Niyabo, nginakho kukopishwe konke, ngilinde nje umuntu othile ozosho okuthize futhi bazojola ngelinye ilanga ukuthi abayiboni iminyaka eyikhulu lesigidi namashumi amahlanu yomkhathi okhanyayo, futhi bahamba bejikeleza ngqo esiyingini. Kunjalo impela, nizothola ngolunye lwalezi zinsuku ukuthi lapho uye ezulwini awusuki undizele kwenye indawo ethize, usalokhu ukhona lapha futhi nje kwelinye izinga elisheshayo kunaleli. Kuye lendlu kufika umbala, yonke imibala iyembe ilokwe noma ngabe yini oyigqokile iphakade kusemarekodeni impela, kuhamba kujikeleza umhlaba wonke. Njalo uma ucwayizisa amehlo akho kuserekodini impela, bhekisisa ithelevishini izokufakazela lokho. Uma uzalwa uNkulunkulu uvula irekhode alenzi, ufaka irekhode alenzi umsindo omkhulu kangako kwesikhashana, uyazi leyo yinganyana kuze kufike lapho osekukwazi khona ukuzithwalela icala. Khona-ke umsindo uyaqala uqala ukusho izinto nokwenza izinto ezoziphendulela ngazo, bese kuthi-ke lapho lokho kuphila sekuphela, lelo rekhode noma itheyipu iyasuswa bese ibekwa esigcina mabhukwini esikhulukazi sikaNkulunkulu. Manje uzungeleza kanjani inkantolo yokwehlulela na iphinde idlalwe phambi kwakho ngo wonke ukunyakaza owakwenzayo yonke imicabango eyedlule emqondweni wakho ungakubona lokho na manje ningabona lapho uNkulunkulu ngimi lapha ngobunye busuku kunje kwakukade kukhona indoda emsamo oyinde indoda enempandla umfo obukeka kahle ngempela kuqinile futhi yaphuma inkosi yayikade iyitshele izinto eziningi kakhulu mayelana nomndeni wayo nokuthi ifanele yenzeni futhi yaphuma yahlala phansi emizuzwini embalwa nakho kufika phambi kwami enye indoda enjalo kodwa yayikhobisa ikhanda layo angikwazanga ukubona ngaphinda ngayibuka indoda futhi phandle lapho futhi kwakungesiyo ngoba kwakungenye into futhi le ndoda angikwazanga ukukuthola ngaqalaza kukho umuntu ngemuva yimina ngathi indoda ehlezi ngaphakathi kwalawo makhethini lapho futhi kwakungowethu wethu khonza ebandleni lapha emude enempanda umfote ukubukeka kahle hlezi phezulu lapho kanjalo futhi wayedabisa ikhanda lakhe ekhuleka ngoba wayesezofa ngenkathazo yesisu wayezothola ipheya lezintathulo umkakhe wayefuna ukumtholela ipheya elisha lezintathulo wathi qabo angidingi kulithola ngoba angisezi ukuphila ukuba ngizigqoke wayefa futhi ehlezi lapho niyabo kulelo zinga haleluya unkulunkulu wavele wagududela ngale phakathi lapho wayesethi nango ehlezi indawo nje ayekuyo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje qaphelani futhi akukho siphosiso emibhalweni ujesu izwi likankulunkulu libona umcabango osenhliziyweni izwi likankulunkulu linamandla libukhali amahebheru isahluko sesine ivesi leshumi nambili izwi likankulunkulu libukhali linamandla kunenkemba isikahla kodwa zombili lahlulela ngisho imicabango nezizindlo zomqondo niyabo leta liyongena le phansi emqondweni bese lidonsela ngaphandle bese lehlulela yini ukwehlulela na ukwazisa ukwembula futhi lokho izwi likankulunkulu elikwenzayo.
The Catholic Church is the word of God. The Baptist, the Methodist, the Pentecostal, the Tabernacle. That's wrong.
Namhlanje sithi ibandla likatolika liyizwi likankulunkulu amabaptist amamethodist ipentecostali itabenakele lelo yiphutha izwi liyisambulo unkulunkulu wembulwa yizwi qhabo besingaba sithole noma yikuphi ukuqhubeka phakathi kwabezokwelapha phakathi kososayensi abehlukeneyo ukuba u-Einstein kuphela wayenesineke sokomoya njengoba wayene nesineke sokomzimba lapho ehlolisisa imithetho yokukhanya kanjalo kanjalo wayengahle asitshele ukuthize ngenkathi ngizwa umlayezo wakhe ngalowo mongo omkhulu ndawondawo eziphakaphakeni ukuthi uke waxhumana na lowo mongo ubungadala imihlaba wenze noma yini namandla abengayikukhawuka yabo wayekubonile lokho niyawabona la maphaketha ladabula emoyeni bawabiza ngamasosa kanjalo kanjalo abantu kanjalo lokho awu kungcono sikushiye kanjalo lokho nizwa bonke laba bantu bekhuphuka balahleke niyasho ungezwa okuvela kubo bami lapho futhi yabekho lapho nizobangalo ndlela-ke uthwitho owodwa wayo uyovele ukathake phansi futhi lo mzimba wasemhlabeni uyokwembatha umzimba wasezulwini futhi iyoba casha izinwele kumbe usale amathambo uyoguqulwa ngesikhashanyana ukathake uphume emkathini futhi uthathe lowo uye ekhaya siyakubona konke lokhu kwenzeka manje nenepentagoni imangala ngalokhu kukhanya nokukhanya oku inkinga nakho konke abakubonayo esibhakabhakeni nibonile bebenakho okukodwa lapha ephepheni eJeffersonville ngaleli viki kanjalo kanjalo ukukhanya okuyinkinga ngakho abazi ukuthi lokho kuyini kodwa lalelani bantwanyana kuzonicosha ngolunyelo lezi zinsuku niyabo niyabo ningakhathazeki kumbulani ujesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kwenzekani ngaphambi nje kwesodoma na unkulunkulu wehla nezinye izingelosi futhi babe nophenyo lokwahlulela wathi ngikuzwile ukukhala okunesono kakhulu okukhulu kakhulu ngakho ngehlile ukujola ukuthi ngabe empeleni kuliqiniso noma qa ngabe kunjalo na bhekisisa leyo inkulu eyahlala no-abrahama yayikwazi ukwahlulela imicabango owawusenhliziyweni kasara emva kwayo Manje qalaza kancanyana nje bese ukaphela ubone ubhekisise ukuthi yenzani into efanayo namhlanje kunguphenyo lokwahlulela ngani emva kwesikhashana ibandla lapho selingahlala kuleyo ndawo futhi yonke imbewu isilethwe endawaneni yayo bayo bese behambile abayikwazi ukuthi kwenzekeni kubona oyedwa uyobe elokhu ehambile niyabo oyedwa uyoba eya ngale ndiliyo melusi noyedwa uyobe ehamba lapha noma izansi lapho futhi into yokuqala niyazi abekho lapho nokuba uinokhu waye ngumfanekiso unkulunkulu wamthatha akabe esafunywana wehlela ukuzophenya ukuqhubeka ukuthi kanjani kukukulwa kukainokhu umfanekiso ka-israyeli ewezwa ngomkhumbi kuphelele kakhulu izwi likankulunkulu liphelele kakhulu ngisho nasetestamenteni elisha nelidala izingxenye ezimbili nokukodwa okuphelele kunjalo itestamente elidala liyingxenye yalo netestamente elisha liyingxenye yalo lihlanganise ndawonye nezambulo zonke zikajesu kristu lapho baprofethi bekhuluma futhi lapha ukumuntu niyabo izingxenye ezimbili nokukodwa okuphelele manje azifuni ukuthatha isiningi kakhulu manje khumbulani itestamente elidala liphelele ngaphandle kwelisha lelisha lalingenakuphelela ngaphandle kwelidala yingaleso sizathu ngithe izingxenye ezimbili okukodwa okuphelele lokuba abaprofeti bathi uyoba lapha uyoba lapha uyoba lapha bayokwenza lokhu kuye bayokwenza lokhu kuye futhi nango wayelapha wayelapha futhi benza lokhu kuye futhi benza lokhu kuye ngishumayelile ngalokho nje ebusukwini obumbalwa obedlule manje kuze ufundisise umbhalo Paul watshela uTimotheu ukhuthalele wahlukanise izwi likaNkulunkulu ngokuyikho eliliqiniso kukhona labo ofanele abathathu embhalweni ekusebenziseni izwi likaNkulunkulu kukhona izinto ezintathu ongafanele uzenze manje ake sizifundisise lezo imizuzu elishumi elandelayo izinto ezintathu ongafanele uzenze futhi konke ngaphandle ezweni noma ngabe ukuphi esizweni sonke qiniseka kuloba lezi phansi emqondweni wakho uma ungenalo ipensela awufanele wenze lezi zinto sikutshela ngaso zonke isikhathi ukuthi ufanele wenze kanjani manje ngizokutshela ukuthi yini ongafanele uyenze manje awufanele ukuhumusha ngokungesikho izwi wena uthi awu ngikhona ukuthi lichaza lokhu lichaza nje lokho elikushoyo alidingi mhumushi futhi awufanele ukubeka endaweni engesiyo izwi futhi awufanele ukuligudluza izwi futhi uma besingenza okunye kwalokhu uphosa lonke ibhayibheli ekudidekeni nasencushuncushwini kaphela ukuhumusha ngokungesikho ujesu esimweni sikankulunkulu ekumuntu ubuyomenza unkulunkulu oyedwa kwabathathu ukuhumusha ngokungesikho ujesu kristu eyizwi ubuyomenza unkulunkulu oyedwa kwabathathu noma ubuyomenza umuntu wesibili ebunkulunkulwini futhi kwenze lokho ubuzowona wonke umbhalo ubungeke ufike ndawo ngakho alifanele ukuhunyushwa ngokungesikho futhi uma usho ukuthi into ethize ufake ukuhumusha kulo futhi ulisebenzise kwesinye isikhathi noma lisetshenziswe kwesinye isikhathi wenza futhi ukuhumusha okungalungile uma noma yimuphi umuntu ehumusha ngokungesikho uJesu Kristu ebhayibhelini ngokungabi ngunkulunkulu uqobo lwakhe amenze umuntu wesibili noma unkulunkulu oyedwa kwabathathu lokhu bekuyochitha lonke izwi ebhayibhelini lonke bekuyokwephula umyalo wokuqala ungabi nayo imuphi omunye unkulunkulu ngaphambi kwami kulungile bekuyokwenza sonke isizwe samakristu sibe yizigejane zabakhonzi babahedeni bekhonza onkulunkulu abathathu abehlukene ngiyabona ukuthi inhloboni yebhayibheli obungaba nayo na kodwa-ke bekungasenza sibe yilokho amajuda athi siyikho athi uyena muphi kulabo onkulunkulu ongunkulunkulu wenu na niyabo ngakho niyabo ungeke awufanele ukuhumusha ngokungesikho iBhayibheli.
Ngoba uJesu qobo lwakhe
ungukuhunyushwa kweBhayibheli lapho ebonakaliswa onyakeni lapho ingxenye yomzimba wakhe ibonakaliswa khona. Uma kungunyaka wesandla kufanele kube yisandla, ungeke kwaba unyaka wekhanda. Uma kungunyaka wephimbo awu kodwa-ke kungeke kwaba unyaka wonyawo. Niyabo futhi manje sisonyakeni weso futhi manje kulandelayo nguye uqobo lwakhe ukuba afike ukubona ubuprofethi. Niyabo phansi kwendlula eminyakeni sisukele esisekelweni kusukela onyakeni webanda owokuqala ngikathi imbewu ingena emhlabathini imbewu ephelele yaseke iphuma yedlula ezinyaweni uLuther yabuye yazophuma-ke ngoWesley yaseke ingena kumapentekostali izilimi ezindebeni. Niyabo manje sisisemehlweni ubuprofethi bukaMalakhi wesine kanjalo kanjalo. Futhi manje akusekho lutho okunye okusayisa lelo kuba kufike kuphela yena qobo lwakhe kubangene kulokho ngoba leyo yinto yokugcina ekhona kulandelayo ubuhlakani futhi asina buhlakani okungokwethu kungokwakhe asinakho kubona okungokwethu. Indoda ingazibona kanjani lezo zinto zingakenzeki na? Ngeke yakwenza nguNkulunkulu qobo lwakhe. Niyabo sekufika endaweni futhi selokhu awubuza umzimba yonke indlela kodwa-ke umzimba kaKristu ophelele wembulwa ezimweni zomlobokazi owakhishwa ohlangothini lwakhe njengoba kwenza u-Adamu ekuqaleni njengoba wawunjalo oka-Adamu njalo ekuqaleni. Yebo uNkulunkulu lokhu bekuzobeka lonke iBhayibheli ekudidekeni kwephula umyalo wokuqala futhi kwenze uNkulunkulu uNkulunkulu wabahedeni wabathathu bekuzovele nje konakalisa sonke izithombe zeBhayibheli. Ngakho awufanele uhumushe ngokungesikho iBhayibheli. Manje lokho yinto eyodwa nje lapho wonke umbhalo eBhayibhelini inokusebenza okufanayo ufanele uwubeke endaweni yawo futhi ukuwubeka endaweni engesiyo ungahle umenze uNkulunkulu onyakeni owodwa bese onyakeni olandelayo umenze umlando ukuwubeka endaweni engesiyo. Ngakho ufanele ukubeka endaweni engesiyo umbhalo unguNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uma umenze namhlanje waba uNkulunkulu womlando ayeyikho emuva ngaleya futhi akasuye ofanayo namuhla uzokwenze njani ngamaHebheru 13 isishiyagalombili na? Niyabo unguye izolo namuhla naphakade manje. Ngakho niyabona ukuthi lokhu bekungenzani nokuthi kwenzeni. Sekuvele kukwenzile ukumenza aphike izwi lakhe uqobo ukubeka endaweni engesiyo imibhalo ukuphithanisa imibhalo ngahle uhlanganise umzimba wakhe ngokungesikho unyawo lapho okufanele kube khona ikhanda kube ukuthile ngokufanayo nje njenge ngamanye amazwi ungahle ube noJesu efundisa umlayezo kaMose ungahle ube noma ngisho uWesley efundisa unyaka kaLuther ungahle ube nakho manje onyakeni wethu ufundisa ngePentekoste umlayezo wePentekoste. Uyabona ukuthi inhloboni yamahlaphahlapha ebelingaba kuyo na? IPentecost isivele izivezile ubunjalo bayo. ULuther usevele ukhombise abakhe wahamba wangena shiya ehlelweni lafa khona lapho unyaka washaya laya lapho-ke qaphelani kwathi nje lingahlelwa lafa. Manje buka nje ukuthi lokho akunjalo yini, buke emuva emakhasini omlando njalo uma lihlela lalifa khona lapho kwakungasali lutho kulo liba ngumkhonzi kaNkulunkulu walelizwe futhi lahamba langena shi emigwamandeni ehleliwe nasezintanganweni nasemahlelweni nasezinkohlisweni isigejalo soriki sangena phakathi lapho futhi safaka izimpokophelo zaso kulo kumbe bajovela imicabango okungeyabo njalo phakathi kulo. Futhi kwenzekani na? Liba mahlaphahlapha lize liyophethela kuNkulunkulu walelizwe lapho beyohlaliswa khona uSathane qobo lwakhe ezihlaleni zobukhozi becabanga ukuthi banomholi omkhulu omhlaba ukubalethela ukuthula. Ngalitshela-ke lelilanga ngizokutsho futhi ukuthi ngisho impucuko qobo lwayo namuhla iphambene ngokoqobo noNkulunkulu. Impucuko iphambene noNkulunkulu. Imfundo iphele ngamamayela isigidi kuye, isayense ingamamayela isigidi, isayense nemfundo okuzama ukufakazisa ngokumelana noNkulunkulu. Niyabona? Gama koli chie science ezikole nezikole nezindawo ze science kanjalo kanjalo babenakho ukuzanyazanyiswa kwabo kuthiwa ningombono ngobunye busuku ngendoda angekathi memeza kakhulu kulabo sosayense zansi lapho bethululela leyo nto phakathi kanjalo na bavele baphenduka babheka phezulu base beqhubeka kuzoba khona okunye futhi ukugibela. Kapelani, oh, lava ofanele abathathu bafanele babe khona manje ungeke uJesu akazange afike eShumayela umlayezo kaNoah. Akazange afike eShumayela umlayezo kaMose noma uMose akazange afike eShumayela niyabo Musa kudikwisa umbhalo ufanele ube ngesikhathi manje ungeke wasebenzisa ngenkathi leyo ndoda enkulu uJohn Wesley ephuma noma ndodenkulu Luther ngenkathi uLuther ephuma nomlayezo wakhe wokulungisiswa manje ngenkathi lokho kwakuuLuther wayeyindoda enkulu wabiza ibandla walikhiphe ubumnyameni futhi wabeka ukulungisiswa ngokukholwa futhi ngenkathi ekwenza baka inhlangano phezu kwalo futhi lafa ukuphila kwahamba njengoba kunjalo ohlangeni lukakolo kwaze kwayophumela onyakeni kaWesley kuya entshakazeni uLuther kufika amanye amaqabunga afa nalo okwakunguzwingi noKelvin nabo bonke abanye abaphuma kuleyo nguquko enkulu kwaze ke kufika uWesley omunye onyaka wase ukuthakazela entshakazeni uWesley noAtterbury nabo bonke labo noJohn nomfowabo nabo bonke amadoda amakhulu kankulunkulu elomlayezo avele ashanele izwe alihlela lafa laseke liphuma libukeka impela nje sengathi lalizothela uhlamvu manje futhi kwafike kwatholakala ukuthi kwakuyikhoba iPentecoste kodwa emuva phakathi ngemuva kwakho konke kufika umqumbi omncane futhi ngiyacaphela ngokujwayelekile ngiyacabanga ngisho eminyakeni emithathu noma imine emva kokuba uLuther kade esensimini ukuthi ibandla lamaluthela lahlelwa izikhathi ezifishane nje emva kokuba uWesley wayekade esensimini lahlelwa ethi kusona sibe nohlelo lokuthi ibandla lamaweseli noma ibandla i-Methodist livela kanjani futhi ngenkathi efika eMelika lapho amaningana awo ayesebuyile futhi athi asemise incwadi yemvume yakwahulumeni enikeza amandla kanjalo kanjalo evele ngilandi kuyibuyisa ngapha nokuthi kwenziwa kanjani konke samdlalo wasesiteji ngibonile khona ngaleyo nkathi ukuthi kwenzekani lafela lapho-ke nakho kuphuma ephentekostali labo bamemezela abadala emuva ezinsukwini ezinde ezedlula batshela isiphiwo sokukhuluma ngezilimi base beqala ngokukhuluma ngezilimi base ke bekwetha ngokuthi bufakazi bukamoya ongcwele base behlela oyedwa wathi uzokwenza lokhu nomunye lokho futhi babenezinkulumo mpikiswano nezinkulumo mpikiswano kwenzani na lowo nalowo wabo ushiya nje kusombululiwe njengoba kwenza nje ohlangeni futhi njengoba kwenza entshakazeni babenabakamunye mbili mthathu ne-Church of God nawo wonke lawa amanye nje kwasombuluka kwasombuluka kwasombuluka.
According to nature, which is a perfect example,
kodwa manje ngokwemvelo izibonele ziphelele soze waba yinoma yini ukuba ulifundise kuyo umndeni wabangane bami ezathi kentaki wawusanda kuba nencane nengane encane ezelweyo ngelinye ilanga nonina wayephezulu ngekathi besiphekele idina futhi wayesiza umunye odade kupheka idina lesikejalo sethu thina amadoda esasikade ziphumile sizingela futhi ngakho ingane yalikhala futhi ngangixoxa ngicabanga ukuthi unina wazizwa ephoxeka kancane ngakho wakhithi mayithatha ingane waseqala ukufunza umfo omncane ngathi uyazi lokho kuyimvelo nje bo manje ungeke angaze bayithole enye indlela engcono yokuba ingane ithole lokho ekufunayo ngaphandle kokuthi kukhalele manje ungahle uyinike incwadi yesayense ephathelene nenkambo elungileyo futhi uhlale phansi lapha bese uthi ngifune ukukufundisa isayense yezenkolo ndodana. Manje ungalokhu hamba kabalase lapha njengezinye izinganyana wehlukile manje uma ufuna ukufundwa uvele ushaye lensinjana ngapha akusebenzi nje qhaba kusebenzi nje Ngakho uma ubhekisisa ivelo manje siyabona ukuthi kukuphi lapho yonke iminyaka futhi ikuklame ngo ukuthi sizonyakela ukugcina ikhoba selihoshekile futhi sesibe neminyaka elishumi nantano kusondela emashumini amabili manje iminyaka yomlayezo ushanele indawo yonke ukusukela esizweni kuya esizweni. Futhi kulokhu kusa kuchunywe kuso sonke lesi sizwe. Niyabo, futhi akukho nhlangano angeke ihlele. Angaze ibe khona into efana nayo noma iyoba khona emva kwalokhu, niyabo. Into indaba ngomlayezo namhlanje ingukuthi labo abawutholayo ezinhliziyweni zabo bafanele bazeneke ebukhoneni bendodana ukuba bavuthwe, niyabo. Ungawucosha umlayezo bese-ke udedela indodana ibhake kuphume bonke ubuhlaza kuwe. Uyabo, yenza amaKristu avuthiwe. Uyabona ukuthi ngicaza ukuthini na? UNkulunkulu uzofika masinyane ukwemukela ibandla lakhe futhi sifanele sibe nalolo hlobo lwamaKristu kuba yena alwemukele. Ukolo uzofanele uvuthwe, kulungile? Laba ofanele abathathi bafanele babe khona, ufanele uhumushe ngokungeziko noma uliphathe kabi, ulihumishe ngokungeziko noma ulidukise. Lifanele ligcinwe nje ncamashi ngendlela uNkulunkulu athi laliyiyo. Ezweni liyincwadi yemfihlakalo, abantu bakholwa nje ukuthi liyincwadi nje efihlakele. Ngesinye isikhathi ngangikhuluma nendoda edumile kakhulu lapha edolobheni ebambelele kakhulu ekumeleni ubuKristu. Futhi yathi ngake ngazama ukufunda incwadi yezambulo kobunye ubusuku. Yathi kusho ukuthi uJohane wayenesicupho esikhulu sikapelepele ubabayo futhi wayekade nephupho elesabisayo. Niyabo incwadi yemfihlakalo? Kodwa ngenkathi ekholweni leqiniso liyisambulo sikaNkulunkulu sembulo onyakeni eziphila kuwo, wathi amazwi ami angumoya nokuphila. UJesu washo lokho futhi izwi liyimbewu ayihlanyelayo umhlanyeli. Siyazi ukuthi lokho kuliqiniso nguNkulunkulu esimweni sezwi futhi lingahunyushwa nguye uqobo lwakhe kuphela. Umqondo womuntu awunalo ikhono lokumusha umqondo kaNkulunkulu. Ungakwazi kanjani umqondo omncane onomkhawulo uhumushe umqondo ongenamkhawulo lapho singakwazi ngisho ukuhumusha umqondo womunye nomunye na? Futhi niyaqaphela unguye yedwa kuphela ongalihumusha futhi lihumushela lowo athanda ukumhumushela lona. Akuzange kuthi abangabafayo basendulo lapho bethwabaza emhlabeni wonke ngezikhathi eziningi nangezindlela eziningi. UNkulunkulu ngezikhathi eziningi nangendlela eziningi wazembula kubaprofethi bakhe, niyabo? Futhi qaphelani kulowo ayomembulela lona futhi wakuklama kanjalo ukuze akwazi ukuzifika embhalweni kusiyazo zenkolo ohlakaniphe kunabo bonke okhona. Ohe, angavele nje azifihle ahlale khona lapho embhalweni futhi ubheke usuku lonke kulukunqu futhi ungakuboni neze, ubheke izikhathi zonke zempilo futhi ungakuboni neze. Angavele nje azifihle ehlezi lapho. Manje ngiyacela yonke indawo lokho makuzike ukuthi uNkulunkulu ezwini angazifihla kanjalo ezwini ukuthi akukho siyazo zenkolo noma izikolo ezweni ezingake simthole, kepha nokho uhlezi khona lapho. Wena uthi ngabe kunjalo futhi Branham na? Kanjani ngabafarisi nabasadusi na? Kanjani kuyo yonke iminyaka na? Ukwenzile impela. Kwenze kanjalo kuyo yonke iminyaka. Manje singabuhlola lokho. Ake sicabange ngemihla kaNowa ohlakaniphile, unyaka okhaliphile, ukuthi wazifihla kanjani ezwini lakhe elethenjisiweyo, emihleni kaMose ukuthi wazifihla kanjani, emihleni ka-Eliya ukuthi wazifihla kanjani, emihleni kaJesu ukuthi wazifihla kanjani. Wayesezweni nezwe lenziwa nguye, nezwe alimazanga, weza kwabakhe uqobo, abakhe uqobo wabamemukelanga, niyabo? Iyazifihla kwehlakaniphe kunabo bonke indoda ayikhaliphile kwekhona emhlabeni. Wena uthi awu lona ngudokotela fata ongcwele usibanibani, ngikhathala ukuthi ingubani uNkulunkulu uyazifihla kuyo futhi uyokwembulela izinganeni zona eziyofunda, niyabo? Izingane zikaNkulunkulu inzalo iyamiselwa ngaphambili. Abantu uNkulunkulu namandla ekheze emazwini akhe uqobo ephuphuthekisa abahlakaniphile abantu abafundileyo balonyaka wamanje futhi abakuboni bacabanga ukuthi nje yizigejane esentshisekelo yeqile buke emilapho ecashile kubapentecostal amabaptist amamethodist ipresbyterian uzembula aqekelele ngokusobala futhi ebonisa zonke izinhlobo zezinto kubekwa ngishona semaphepheni nezinto ezifana nalokho lokho abakuboni wo uNkulunkulu wethu mkhulu kangaka ezembula kulowo wathanda ukuzembula kuye wo wena wethu umfowethu Jonzi noma umfowethu Sibanibani ungumuntu omkhulu uzolibona wo khabo ulembula kulowo wathanda ukumembulela lona uthi umkami akaliboni futhi ngowesifazane ongumKristu uzembula kulowo wathanda ukuzembula kuye awu umelusi wami ungumuntu omkhulu kunjalo kodwa uzembula kulowo wathanda ukuzembula kuye manje hlola ngalokho osekwembuliwe kulokho okwenzekayo khona ke uzo ungaqonde impela manje siyaqaphela-ke ngilenza libe yincwadi kaNkulunkulu futhi kungabisiye incwadi yomuntu ukuba yayingeyomuntu manje ake sibuke ukuthi yayizoziveza kanjani buka ukuthi isidalula kanjani isono samadoda ayilobayo qaphela amadoda aphila osukini lwayo u-Abrahama isibonelo nje ubizwa ngobaba wokwethembeka qaphelani ukuthi kanjani leyo ngicabanga ukuthi u-Abrahama wayeyoloba le ncwadi ngaye ngobugwala bakhe uqobo na ngicabanga ukuthi wayeyoloba kanjani ngokuthi waqamba amanga enkosini ngalokho kusa futhi wathi lowo kwakungudade wabo kanti kwakungumkakhe na ngabe wayeyiloba ngezenzo zakhe zobugwala azenzile na impela wayengeke neza kwenze lokho kanjani-ke ngojakobe ngenkohliso yakhe na umkhohliso omncane ujakobe ayenguye ngabe indoda umheberu eloba ngomfo wabo ongumheberu ukuthi kwakubizwa kuye konke okwakwa-israyeli
dare to write the deceit of the very father of the whole nation.
Wayeyoba nase sibili sokuba lobe inkohliso yakhe impela ubabo wesizwe zonke na uJakobe kuvela okhokho. Okhokho kuvela izizwe. Netshe lesisekelo sakho konke iBhayibheli limdalula njengomkhohlisi. Ngabe kunjalo na ucabanga ukuthi umuntu wayenga kuloba lokho na qha mnumzane. Kanjani ngendoda eyiloba ngenkosi enkulu kunawo wonke asebake baba nawo lapha emhlabeni njengenkosi yethu eswe umkele uDavide kuphinkeni kwakhe na ngabe lawo majuda ayeyoke abhale ngenkosi yawedume kakhulu yiziphingi na wo sinomlando njengokuthi uGeorge Washington akakaze waqamba amanga nezinto ezifana nalokho siyasho sibiza lokho ngomlando kodwa lona ngumuntu iBhayibheli elibiza uDavide ngesiphingi futhi wayeyiso inkosi yakwa-Israyeli isiphingi esasizoba yindodana uJesu ezoba yindodana kaDavide lona impela itshe liyinhloko futhi ubaba wakhe ngokwenyama wayeyiziphingi amajuda ayengeke neze ayilobe incwadi enjengaleyo ngabe umuntu wayengazilobela lokhu kuqondene naye ngqona impela lutho sasingaba kanjani leso sizwe sakwa-israyeli esizigqajayo na niyazi ukuthi babezigqaja kanjani isizwe sakwa-israyeli esizigqajayo sihambe futhi silobe ngokukhonza kwaso izithombe silobe ngokuhlubuka kwaso kunkulunkulu waso silobe ngokungcola izinto ezingcolileyo abazenza futhi bakulobe bakukhiphele encwadini na ngempela babeyokufihla lokho babeyovele bakhombise izinto ezinhle kodwa leli bhayibheli elishoyo ukuthi yikuphi okulungile nokuthi yikuphi okungalungile kungukuthi noma ubani uyazi ukuthi amajuda ayengeke neze yalobe incwadi enjengaleyo ngokungahlanzeki kwabo uqobo nokukhonza izithombe nokwehluleka nako konke ababenakho babengeke neze bakulobe lokho woqabo manje-ke ubani owayilobayo na ibhayibheli lasho kumaheberu isahluko sokuqala ivesi lokuqala uNkulunkulu esekhulumile kobaba ngabaprofethi nezikhathi eziningi nangezindlela eziningi manje-ke kwakungesibo abaprofethi kwakungesuye osenokufa uNkulunkulu akusibo abaprofethi ngesikhathi esiningi kodwa uNkulunkulu esekhulumile kobaba ngabaprofethi ngesikhathi esiningi nangezindlela eziningi nginombhalo obhalwe phansi lapha angazi ukuthi yini angikwazi ukubhekisela kuwo ngokwejwayelekile lapho lezi zinto engibhekisela kuzo ngibuka umbhalo ngizowubheka umzuzu nje uma nizongixolela ngoTimotheo wesibili isahluko sesithathu ivesi leshumi lesithupha ngicabange ukuthi bengizowukhumbula lowo kodwa ngiyaxolisa ngizothi kuma nje umzuzu ukuthola ukuthi yini uNkulunkulu esekhulumile kobaba ngabaprofethi ngezikhathi eziningi nangezindlela eziningi manje uTimotheo wesibili isahluko sesithathu ivesi leshumi lesithupha ake sibone ukuthi kuthini kwesesithathu ivesi leshumi lesithupha yonke imibhalo ya iphefumulelwe ngu abaprofethi nagqabo iphefumulelwe ngu ini uNkulunkulu kulungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyale kulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu amephelele apheleliswe kuyo yonke imisebenzi emihle kulungile manje-ke yonke imibhalo ilotshwe ngokuphefumulelwa uJesu lapha emhlabeni washo ukuthi amazulu nomhlaba ayodlula kepha izwi lakhe lalingeke wathi yonke imibhalo kumele igcweliseke ngakho-ke incwadi ayisiyo incwadi yemibhalo yomuntu iyizincwadi zemibhalo kaNkulunkulu manje siyazi uNkulunkulu wakhetha ngokwazi ngaphambili ibandla lakhe indawo yakhe abaprofethi bakhe nakho konke ngakho ngokwazi ngaphambili wamisela ngaphambili umprofethi wakhe futhi ngenkathi unyaka usufika wayenomprofethi wakhe ufika ngesikhathi esifanayo futhi wamphefumulela lapho eloba ibhayibheli ngaye manje uNkulunkulu waloba ibhayibheli kuphela esebenzisa umprofethi ngoba leyo yindlela yakhe yokukwenza ngakhona yabo akusilo izwi ngakhona yabo yizwi likaNkulunkulu futhi akusilo izwi lomuntu uNkulunkulu ungumuntu uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma uNkulunkulu uyakwazi ukuxoxa uNkulunkulu uyakwazi ukuloba wayengadingile kukwenza ngaleyo ndlela kodwa yileyo ndlela akhetha kukwenza ngayo wayengadingile kukwenza ngaleyo ndlela kodwa wakhetha ukukwenza ngaleyo ndlela manje wena uthi uNkulunkulu waloba ngomune wakhe umune wakhe qobo wobukhozi imiyalo elishumi ngakho uNkulunkulu wayekwazi ukubhala qobo lwakhe uma wayefuna niyabo kodwa wakhetha ukuyiloba ngabaprofethi niyabo ngoba kwakuyizingxenye zakhe ezingehlukaniseki izwi lakhe waveza ngabo ekwenza konke kube ingxenye kumbe ingxenye yakhe niyabo wayekwazi ukubhala ngomunye wakhe futhi wathatha umunye wakhe futhi waloba ezindongeni zasebhabhiloni ulinganisiwe esilinganisweni wafunyana ulula waloba ngomunye wakhe uqobo uNkulunkulu uyakwazi ukuxoxa niyakukholwa ukuthi uNkulunkulu angaxoxa na waxoxa lomose entabeni esihlahleni esivuthayo niyakukholwa lokho na yebo mnumzane waxoxa noJohane esesimweni sejuba niyakukholwa lokho na ukuthi lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuyo waxoxa naye wakhuluma nojesu entabeni yokuguqulwa isimo phambi kukapetru ujakobe nojohane uyakwazi ukuxoxa akasiso simungulo uNkulunkulu uyakwazi ukuxoxa ngakho wakhuluma nojesu entabeni yokuguqulwa isimo futhi wakhuluma nojesu phambi kwesixuku sonke sabantu bekathi abantu bethe beliduma kodwa kwakunguNkulunkulu ekhuluma nojesu futhi cishe yonke Mateyu, Marko, Luka, noJohane, uJesu ekhuluma, uNkulunkulu, ngakho uNkulunkulu uyakwazi ukuxoxa. Wathatha iminwe yakhe uqobo futhi waloba isihlabathini ngelinye ilanga wakhuluma washumayela waprofetha ngezindebe zakhe uqobo uNkulunkulu wakwenza ngenkathi enziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu uNkulunkulu ebonakaliswe enyameni uma ekwazi ukubhala akhulume angebatshele yini pho futhi abanye ukuthi benzeni na impela ngakwenza angaxoxa nabo ngephimbo lomuntu angaloba futhi abakhombise ukuthi abenzeni ukwenzile ngakho uNkulunkulu esekhulumile kobaba ngabaprofethi ngezikhathi eziningi nangezindlela eziningi futhi washo kulombhalo ukuthi akukho nelilodwa ichashazi noma ichashazana eliya kufezeka kuze kugcwaliseke futhi khona-ke kuyabonakaliswa khona-ke kuyofezeka ngoba kuyabonakaliswa kungeke kwafezeka ngaleyo nkathi kodwa nje izwi qobo lwalo lenziwa inyama ichashaza kuchaza igama elincane ichashazana kuchaza umaka omncane akukho ngisho ukhefano yedwa isisho esisodwa noma yini okuyo-ke kwehluleka ezwini likaNkulunkulu lingeke lehluleka ngoba linguNkulunkulu uNkulunkulu ebonakaliswe esimweni senyama yomuntu ngokuba nguNkulunkulu qobo lwakhe esimweni sencwadi isimo somprofethi ebonakaliswe enyameni Manje ingaleso sizathu Jesu akwazi ukuthi labo abakhuluma kini nibabiza ngonkulunkulu abakhuluma kini ngezwi likaNkulunkulu wathi futhi babe ngonkulunkulu labo baprofeti ngenkathi becotshwe ngomoya kaNkulunkulu futhi balilethe impela izwi likaNkulunkulu khona ke babe ngonkulunkulu kwakuyizwi likaNkulunkulu likhuluma ngabo futhi kunga bahumushe kuphela njengalokhu umlobi abavumela bahumushe manje uma ufuna ukuthola lokho lowo nguPetru wesibili isahluko sokuqala ivesi lamashumi amabili lamashumi amabili nanye kulungile sizathu lokhu lapho uNkulunkulu akekho umhumushi wangasese wenza ukuhumusha kwakhe uqobo uNkulunkulu uyakhuluma futhi alihumushe uqobo lwakhe bese ke ekwembulela lowo athanda ukumembulela akufike kubo bonke abanye akadingi kulembulela noma ubani ngaphandle uma efuna uthi aga yena uyiveze yonke into yakhe empalweni ngakho ke yonke into isivele yazisiwe kuma ukuthi nje usevele nje uzihlalele lapho ekubhekisisa kwenzeka niyabo qhabo nje bona umzimba wenziwa futhi ebuyela kowalo esimweni umlobokazi wakhe futhi kulungile amakholwa ayalikholwa njengo Abraham wabiza izinto eziphambene nalo ngokungathi zazingaphambene lithi futhi lelizwi letsilela izimfihlo zenhliziyo amaHebheru isahluko sesine ivesi leshumi nambili lahlulela izimfihlo zenhliziyo abaprofeti babengakuqondi njalo ababekubhala kumbe ababekusho kungenjalo babengeke balokothe bakusho ukuba babekuqonda niyabo kodwa iBhayibheli lathi baqhutshwa ngumoya ongcwele baqhutshwa nxa umoya ongcwele ukuqhuba uyaqhubeka umuntu uNkulunkulu esekhulumile kubaprofeti ababequtshwa ngumoya ongcwele ngezigadi eziningi nangezindlela eziningi kungakho yonke iminyaka abantu ababengabakamoya babuza kubaprofeti mayelana nezigadi nangokuthi yini eizokwenzeka umbhali ongumprofeti ufanele abe senhlanganyelweni njalo njalo nomlobi niyabo ufanele ahlale njalo njalo esebukhoneni bomlobi ukwazi ukuthi incwadi izoba yini niyabo umbhali ongumprofeti wayenepeni lilungele noma ngaziphi isikhathi inhlanganyelo yanjalo njalo nomlobi owayenguNkulunkulu ukubhala phansi noma yini athi ayibhalwe phansi niyabo wakhombisa ukuthi inhloboni yempilo afanele impilo ehlukanisiwe kubo bonke abazalwane bakhe manje ingakho umprofeti umqondo wakhe wawuhlezi njalo njalo ukulokho okwashiwa nguNkulunkulu hayi lokho okwacatshangwa ngumuntu okwacatshangwa ngonyaka okwacatshangwa yibandla okwacatshangwa ngumbuso lokho okwacatshangwa nguNkulunkulu wayezwakalisa imicabango kaNkulunkulu ezwini ngoba izwi lingumcabango nxa lizwakaliswa niyakuthola manje na izwi lingumcabango ngozwakalisiweyo ngakho umprofeti wayelindele imicabango kaNkulunkulu futhi ngenkathi uNkulunkulu embula imicabango yakhe kuye wawuzwakalisa ngezwi isho kanje inkosi niyabo hayi ukuthi ngisho kanje umprofeti isho kanje inkosi niyabo kulungile ingakho bashaya indiva imibuso neminyaka yebandla ukuthi okwenza kanjalo emitweni yabo kwakuba yisijeziso sokufa wenyukele ebusweni benkosi futhi uyitshele isho kanje inkosi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi wawuyonqunywa ikhanda lakho ibandla lalinga kubulala khona manje ngokukwenza kodwa labo baprofeti babenesibindi ngani na babequtshwa ngumoya ongcwele niyabo futhi bona ingakho bebane sibindi futhi baloba izwi likaNkulunkulu elingena kuphosisa kwakukhona abaningi abazama ukubalingisa labo baprofeti njengabapriesti noma okunye nokunye futhi benzani na bavele nje baxova-xova yilokho kuphela abakwazanga ukukwenza isizathu uNkulunkulu wayekhetha indoda enyaka futhi wakhetha umlayezo futhi ngisho nemvelo yomuntu nalokho obekuyohamba phezu kwakho kulowo nyaka lokho abe ezokunqumisa ukuthi wayengakwenza kanjani ngemvelo yalowo muntu othize wayengakwazi ukuphuphuthekisa amehlo abanye amazwi lowo muntu ayeyowasho indlela eziphatha ngayo yayiyoba puphuthekisa abanye futhi ivula amehlo abanye niyabo wayemembeza umuntu ngohlobo lwesambathi ayeyilo imvelo impokophelo nakho konke ngayo nje indlela ayefanele ukuba yiyo ngokuphelele nje abaqoka labo bantu abathize ayezo babizela lowo nyaka othize ngikathi abanye bebeyoma futhi bambuke bathi awu angikwazi kukhona angimboni babephuphuthekile uJesu wafika ngendlela efanayo embethe uNkulunkulu ongena kufa embethe inyama yomuntu futhi ngoba wazalelwa emkhombeni esitebeleni esasigcwele umquba ungekho ndawo yokucamelisa ikhanda lakhe wazalwa kucatshangwa elegamane buvezandlebe abamnika lona niyabo zonke lezi zinto ayeyizo nokuthi ukhula kanjani indodana yombazi ukuthi wayengenakho kanjani ukufunda kwasesikoleni cishe ezweni ukuhlakanipha kwalelizwe wayengahlanganise lutho nakho nabunye okwalempucuko yezwe imfundo kumbe noma yini wayengahlanganise lutho nakho Nani na, unguNkulunkulu, wabuyoshayisana, uma ezame ukuya ekholiji lezenkolo ndawo ndawo, uthi afunde ukuthize, lamabandla asezweni elalikwenza, ini ngani, wakungeke ngisho, ngani, wakungeke ngisho, wakungeke kuvumelane nhlobo nokuqonda kwakhe, ngokuba wayenguNkulunkulu. Ngakho ifundo, kufunda kwasesikoleni, amakholiji ezenkolo nezinto, kuphambene ngokoqobo nentando kaNkulunkulu. Lonke uhlelo lwemfundo luphambene nenguNkulunkulu konke kufundisa kudede kuNkulunkulu sonke isikhathi nxa ngizomuntu ethi ungudokotela PhD LLQ lokho nje kumenza qele kakhulu kuNkulunkulu kimi niyabo uvele nje wazifundela yena lokho kuqele kakhulu kulokho empeleni ayebizele ukukwenza kunjalo Kaphela ukuthi kunjani lonke manje babequthwa ngumoya ongcwele manje lokho akusho ukuthi umuntu ofundile kangeni bukani uPawulu ngicakele wayengekho umfo owayehlakaniphile osubini lwakhe ukwedlula uPawulu owayengusawulu waseThasu wayefunde ngaphansi kukaGamaliyeli omunye wabafundisi abakhulu kulabo bonke bangalelo soko omkhulu umebhero olukhulu umfarisi wehlelo noPawulu wakhuliswa phansi kwakhe wayeyazi yonke inkolo yobuJuda kodwa uma esefika ebandleni wathi angizanga kini ngemfundo yomuntu kanjalo kanjalo ngoba uma beningaba njalo kona ke benizokwethembela kulokho kodwa ngiza kini ngamandla nokubonakaliswa kukamoya ongcwele ukuze ukukholwa kwenu kube kuNkulunkulu nakho lapho khona niyabo kunjalo abaningi bazama ukulingisa laba bantu kodwa abacoba-cova yonke into njengoba nje benza namhlanje ukhona wavuswayo ngaphambi kwesikhathi sikaJesu wahola waphambukisa abantu abangamakhulu amane futhi niyazi ukuthi imibhalo efundeka kanjani ngalezi zinto ezama ukukwenza ngaphambi kokuba kufike isikhathi futhi abanye babo bazama ukumlingiza futhi bonke babe yilokhu lokho kumbe okunye futhi wathi ngezinsuku zokugcina ukuthi babeyovusa kanjani oKristu bamanga ngezinsuku zokugcina nabaprofeti bamanga futhi babonise izibonakaliso nezimanga sinakho konke lokho niyabona kodwa lokho akudede eqinisweni kuphela kulenze likhenye kangcono ngoba siloKristu eqiniso hayi wamanga Manje siyaqondake ukuthi uNkulunkulu wathi uma abaprofeti bakhe bakuyile yondlela yenayo yokuletha izwi lakhe kubantu ngezindebe zabaprofeti bakhe futhi kaphelani niyazi uMose washo uma nifuna ukufunda kuExodus isahluko sesine nevesi leshumi neleshumi nambili uMose wathi uNkulunkulu wakhuluma naye uNkulunkulu uxoxa nomuntu umlomo nomlomo Uthi wathi ngiyenenza ukukhuluma kwasho Mose mina anganele angikwazi kuhamba wathi kubani owenza umuntu akhulume noma ubani owamenza isimungulu na kubani owamenza ukubabone noma kubani owamenza ukuba ezwe na angikwenzanga yini mina inkosi na wathi ngiza kuba nomlomo wakho niyabo ngakho uJeremia washo uma nifuna ukufunda lokho kuJeremia woqala isithupha uJeremia washo ukuthi uNkulunkulu ufaka amazwi emlonyeni wami niyabo waxoxa umlomo nomlomo nomprofeti oyedwa futhi wakhuluma ngomunye umprofeti wayengenakulawula nhlobo futhi wakhuluma ngezindebe zakhe kunezindlela zokukhipha izwi lakhe niyazi yebo umnumzane ngakhona niyabo ibhayibheli liyizwi likaNkulunkulu hhayi izwi lomuntu uMose wathi uNkulunkulu wakhuluma kimi ngephimbo futhi ngamuzwa ngakuloba phansi akusho uJeremia wathi ngangingakwazi inhlobo ukukhuluma futhi into yokuqala niyazi izinto ebezami zazikhuluma futhi ngangiloba uNkulunkulu wakhuluma ngezinto ebezakhe futhi kuyafezeka uDaniel uIsaya kanjalo bonke labo baprofeti babethi abafa ifane nje. Niyazi iTestamente elidala lodwa kuyizikhathi ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili. Labo baprofeti bethi isho kanje inkosi. Manje uma umuntu ethi isho kanje inkosi, akusuye umuntu okhulumayo. Uma bekungaba nguye, ubengebe ngumprofeti, ubeyoba ngumzenzisi, niyabo, ngoba bekungeke neze kufezeke. Ithuba elilodwa ezikhathini eziyizinkulungwane ezingamakhulu ayishumi, niyabo, babengake bakuqagele. Kodwa uma kungu isho kanje inkosi, inkosi uNkulunkulu kushilo. Ukuba bengingathi, usho kanje uOmen Neville, umfowethu athi, usho kanje uMnumzane Man, ngithi, usho kanje uMfowethu Vele, ngaphandle lapha, noma abanye. Balaba abanye abazalwane noma ubani wenu ngikhuluma lokho okushilo uma ngineqiniso ngisho nje lokho okushilo futhi lamadoda engabaprofeti athi kusimina angihlanganise lutho nakho kodwa nguyisho kanje inkosi ngakho ibhayibheli linguyisho kanje inkosi ngabaprofeti kuphelani bazwethwesa umoya kaKristu futhi babikezela izehlakalo ezazizofezeka ukhuluma ngokubikezela bakusho okwakuzokwenzeka kusukela phansi eminyakeni lapho behlala bema belala behamba nomoya kaKristu phezu kwabo ngangokuba baziphathise kukaKristu nabafundayo bakufunde futhi bacabanga ukuthi abaprofethi babekhuluma ngabo niyamkhumbula umthenwa ngenkathi efunda u-Isaya wamashumi amahlanu nantathu ivesi lokuqala mayelana nokuthi kukanjani ukuthi yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu izijeziso sokuthula kwethu zasiphezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina umthenwa wathi kufilipu umprofethi ukhuluma ngobani uzisho yena noma omunye na ngiyabo umprofethi wakhuluma sengathi kwakunguye uqobo bukani udavide ekhala eseboyeni unkulunkulu wami ungishiyeleni na amathambo ami ayangigqolozela kimi udavide izinyawo zami nezandla zami bazibhobozile udavide izinyawo zami nezandla zami bazibhobozile kodwa awuyi kushiya umphefumulo wami endaweni yabafileyo awuyi kuvuma ukuba ungcwele wakhe abone kubona kube sengathi udavide wayekhuluma ngayo eqobo lwakhe engcwele kwakuyindodana kadavide leyo eyamila imbewu yokomoya yenhla yendlula lapho nakuba udavide eqobo lwakhe wayengukuluthukela kodwa ngaphakathi kwalapho kwakukhona uhlamvu lukakolo niyakuthola na ngakho lonke ibhayibheli alisile izwi lomuntu kanjalo alilotshwanga ngumuntu laletshwa ngumuntu noma kumbeli ngeke lembulwe ngumuntu yizwi likankulunkulu lembulwa ngunkulunkulu uqobo lwakhe umumushi wakhe uqobo uKristu yezembulo ezwini lakhe uqobo bukani uKristu eme muva lapho kudavide udavide wayengasakwazi ngisho ukucabanga manje umqondo wakhe wase uhambile kuye njengoba wawukade unjalo futhi wayeleke esiphambanweni njengoba nisibone isithombe esiqoshiwe lapha alenge esiphambanweni ekhala unkulunkulu wami ungishiyeleni na wonke amathambo ama yangigqolozela izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile bahlabe uhlangothi lwami niyabo yini ukuba ubekude nami na zonke izinkunzi zasebhashani ziyabunganyela banikile amakhanda abo bethi wethembile uNkulunkulu ukuba mkhulule manje sibone ukuthi uzomkhulula yini ekhuluma amazwi afanayo ngakho niyabo ngenkathi uNkulunkulu ebonakaliswe emhlabeni lapha washo abazofanayo uDavid awasho niyakuthola na ngakho niyabo alisile izwi lomuntu yizwi likaNkulunkulu lowo kwakunguNkulunkulu kuDavide lowo kwakungezuye uDavide wayengazi ukuthi wayethini wayekangako emoyeni nje yileyo ndlela uMose ayeyiyo wayekangako emoyeni wayesephume wendlula ezigabeni ayehlala kuso futhi wamalapho ubuso nobuso kuleso sihlahla esivuthayo exoxa noNkulunkulu uqobo lwakhe wathi kumule izicathulo zakho umhlabathi omi kuwo ungumhlabathi ongcwele sengathi ngiyabona ngenkathi uMose esuka lapho cabanga kwenzekeni na yini eyenzekile na bekuyini na wathi yetelekipite ngizohamba nawe Wathi kuyikho ngempela kimi ngifanele ngihambe wathatha umkakhe nabantwana bakhe no nomntwana wakhe njalo nenduku yakhe esenensakhe futhi wasuka waqonda ezantsi eGibhithe ukuyokhulula abantu niyabo uNkulunkulu ekhuluma qobo lwakhe ngabaprofethi niyabo bona ngokoqobo ba akusibo abaprofethi kwakunguNkulunkulu esizathi umprofethi qobo lwabo babengena kuzisho lezo zinto ubani okholwe ukusho kwethu na uIsaya esho niyabo ubani okholwe ukusho kwethu na ingalo yenkosi yabulela bani na iyakukhula phambi kwethu njengetshole esibayeni nokuthi kukanjani lokho noko yalinyatshwa ngenxenze iphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu umvimbo wokuthula kwethu phezu kwayo ngemivimbo yayo siphilisiwe thina siphilisiwe thina le ngapha kulo nyaka lapha futhi uIsaya emuva ngaleya minyaka engamakhulu ayisishiyagalombili ngaphambi kukaKristu niyabo ngemivimbo yakhe sa inkathi edlule sesivele siphilisiwe hohe kanjani izwi likaNkulunkulu liphelele kabi yethembani lona bahlobo liyiyona nto kuphele ngakusindisa onke amanye amazwi akikatshali ukuthi yabekwe kahle kanjani kanjani ukuthi yavele kubani ukuthi yavele kuliphi inhlelo kumbe ukuthi indoda yayihlakaniphe kangakanani lifanele linganakwa nhlobo nhlobo noma yini ephambene nezwi nifuna ukubhala phansi lowo mbhalo ngabase Galatia isahluko sokuqala ivesi yesishiya galombili niyabo uPaul wathi noma kungaba yithina noma indlela esevele emazulwini eyoshumayela noma yini enye into kunalena esenivele nizwile mayibe ngeqalekisiweyo ngamanye amazwi uma indlela izofika kini vele ezulwini indlela esekhanyango kukhanya kakhulu futhi ime mfana lokho bekungaba isicupho salolu suku bekungeke na indlela esekhanyango kukhanya kakhulu yenyukela lapho futhi ime futhi isho izinto ezaziphambele nezwi wena uthi sathane suka kimi unjalo uma ingubhishobhi uma eyi noma ngabe uyini ungamkholwa neze uma ingakhulumi ncamashi kanye nalelo bhayibheli ncamashi izwi ngezwi ibhekisise uzokuthwala nebhayibheli manje uzokuthwala akuse endaweni ethize bese ke elihuka khona lapho nxa ubone ibhayibheli lisho into eyodwa bese yena ekwedlule lokho mbhekisise khona lapho niyabo yileyo ndlela enze ngayo Eva wehla ngofuthi washo yonke into encamashi nje awu uNkulunkulu washo lokhu njalo Eva amen siyakukhola lonke kangekanye awu uNkulunkulu washo lokhu amen siyakukhola lokho kangekanye uNkulunkulu washo lokhu siyakukhola lokho impela awu kodwa uNkulunkulu wathi siyokufa awu manje uyazi uNkulunkulu olungileyo akazange yathi wayengeza ukukwenza niyazi kodwa ngempela wo mina nango Kuthi uma wayengodukisayo kanjalo mephepheli lathi ngezinsuku zokugcina wayezodukisa abakhethiweyo uma kwakungenzeka besifanele ukuba kuphi namhlanje bangane na manje lezi zifundo zikasonto sikole zinjalo zifanele zithwalwe zisondezwe eduzane impela niyazi kuzo izinhliziyo zethu ukubona besifanele ukulalelisisa ngempela futhi sibone ukuthi leyo nto idukisa kanjani laphelani singeze yazifanele ukulalela noma yiliphi izwi lomunye umuntu asikatshali ukuthi uhlakaniphe kangakanani ufunde kangakanani ibhayibheli kwizaga lithi sifanele ukuchitha izizindlo niyabo manje lapha kule izinga lesibili izinga lokuqala imizwa yakho yokubona kunambitha ukuzwa ukuhogela nokulalela lokho kusemzimbeni wakho ongaphandle emzimbeni ongaphakathi okungumoya yezizindlo nomcabango nokunye nokunye sifanele sikuchithe konke lokho angeke uzidle uthi manje linda uma uNkulunkulu enguNkulunkulu olungileyo kodwa siyatshelwa kakhulu namhlanje ukuthi unjalo uma enguNkulunkulu olungileyo khona ke uma ngibaqotho nakuba ngingeke ngakubona lokho kulelo bhayibheli kuyikho nakuba ngingabaqotho ngiyosindizwa wena uyolahlwa uma ngiya ebandleni futhi ngivele nje ngenze izinto engihlola ukuthi kulungile futhi ngizame ukuphakamisa lokho engicabanga ukuthi kulungile yebo usalokhu ulahlekile kukhona indlela ebonakala ilungile kumuntu kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa niyabo awuyi kusindiswa uyolahlwa niyabo kufanele kube yilowo muntu olawula ngaphakathi Awu, ngikhuluma ngezilimi mfowethu Branham. Awu, awukholele ukukhuluma ngezilimi mfowethu Branham na? Ngokomqobo. Awu, ngamameza, awukukholwa lokho na? Yebo mnumzane. Ngiphila impilo yomkhristu elungileyo, awukholele kulokho na? Yebo mnumzane. Kodwa noma kunjalo lokho akusho ukuthi usindisiwe ngumuntu olungileyo, ohlanzekile, oziphethe kahle, ongcwele, umuntu olungileyo. Babe njalo nalabo baphristi, bekhona ukuze kuyefike emnyambweni, babekholwa kakhulu kangangoba oyedwa akaqondwanga kahle. Babeyo kanti ngamatshe baze bafe, izijeziso sokufa, sokudlala ngezwi likaNkulunkulu kwakungukufa. Yileyo indaba ngezwela ngithi namhlanje, isizathu sokuthi sibe neziningi kakhulu izinto ezingamaqabunga awile emhlabeni namhlanje. Izijeziso aziqinile ngokwenele. Uma indoda ibingabanjwa igijima phandle nomkamuntu, bafanele bobabili bakhishelwe emphakathini futhi bathenwe, kunjalo, emphakathini, bese bededelwa, kunjalo. Uma indoda ibanjwa, yenza noma yini engalungile, yehla ngomgwaqo, ihamba ngejubane, ayifanele kunikwe iminyaka engaphansi kweyishumi, ipri. Ungukubulala obekuhloswe ngaphambili niyabo beka izijeziso izinjalo kukho uyobanciphisa kodwa nxa omunye usombusazwe oyizigwegwe engajola lokhu ngapha bese kugunyaza futhi athi awu ubefuza kancane ubengaqondile ukwenza lokho futhi abulala indoda inkosikazi nezo sonke isikhetshane sabantwana abangenacala badedele uRiki aze edlulele ngakho lokho ezombusazwe lelo izwe lowo nguDevil uNkulunkulu wathi uma indoda yayibanjwe iphinga kumbe wesifazane bakhishwe lapho futhi bakhandwe ngamatshe baze bafe lokho kwakuxazulula konke niyabo uma ibanjwa ngisho itheza ukhuni olusindayo ngosuku lwesabatha ithatheni nikhande ngamatshe babephila ngawo ngaleso sikhathi futhi manje niyabo asisenalo lolo hlobo lwemithetho namhlanje kodwa umKristu ibandla ngikhuluma nalo kulobu busa lowo Choka kunukulu senhliziyweni yakho. Niyabo awunasifiso sokukwenza. Ungaphakathi lapha ufuna ukugcina umthetho kaNkulunkulu ngokuphelele phaqa. Unendaba ukuthi kuyini ufuna nje ukuba yilokho uma uNkulunkulu udinga odemethe emnyango ufuna wena ukuba ube yilokho odemethe. Uyakujabulela kakhulu ukuba yilokho. Akunendaba ukuthi bekungaba yini ufuna ukuba ngudomethe. Niyabo? Noma ngabe yini uNkulunkulu afuna uyenze yilokho ofuna ukukwenza ngoba nguNkulunkulu. Manje yilapho othola khona ngempela olwakho olwangempela. Ngokoqobo uthando lweqiniso lukaNkulunkulu. Manje siyathola ke ukuthi ingelosi engashumayela noma yini okunye ngaphandle kwalokho osekuhambile osekuvele kushiwo eBhayibhelini. Ayibe ngeqalekisiwe. Akekho ongakwenza. Ungeke wakwenza lokho. Lifanele libe ngaleyo ndlela nje impela elisho ngayo. Kanti futhi siyafunda esabulweni isahluko samashumi amabili nambili. Ivesi leshumi lesishiyagalombili neleshumi lesishiyagalolunye. Uma ekhona wenezela izwi elilodwa kuleli noma asuse izwi elilodwa kulo, uNkulunkulu uzosusa isabelo sakhe encwadini yokuphila. Kunjalo, uNkulunkulu uzothatha isabelo sakhe nakuba engumfundisi noma angaba yini nezwi lakhe, igama lakhe lilotshwe encwadini yokuphila. uNkulunkulu wathi, ngiyovele nje ngilihlikihle ngilisuse. Kunjalo, uma enezele into eyodwa kulo noma asuse izwi elilodwa kulo. Ulenze kanjalo-ke uNkulunkulu ungenakuphosisa izwi lakhe, niyabo, ungenezela ebandleni noma ususe ebandleni, ungenezeli kulelo zwi noma ususe kulo, ngoba uNkulunkulu uzolithatha lisuse igama lakhe encwadini yokuphila. Futhi lokho kungukuthi usupheleleke, niyabo, ungeke wenezela kulo noma ususe kulo, kuyilokho impela oku. Alidingi mumushi ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu uyazenzela ukuchasisa kwakhe uqobo kweBhayibheli, alichasiselwa ngumuntu ngokwakhe, washo Petro. Kulungile. Futhi wonke umbhalo unikezwa ngokoba uNkulunkulu ubekwe ngokohlelo lobuNkulunkulu. Futhi yonke into eyisambulo sikaJesu Kristu, iTestamente elisha nelidala lapho ababikezela ngokufika kwakhe ukuthi wayezokwenzani uma esefike lapha nokuthi wayezokwenzani kulo nyaka ozayo. Ngakho lokho kumenza abe nguye izolo lamuhla naphakade. Niyabo? Njengakuba iBhayibheli lapho ngenkathi uPawulu eyiloba, uNkulunkulu uJesu Kristu izolo weTestamente elidala. kudala uJesu Kristu namuhla ebonakaliswe enyameni futhi uJesu Kristu ingunaphakade emoyeni ozofika niyabo niyabo nguye izolo namuhla naphakade futhi uphila njalo kwenze izwi lakhe likuphile lakusho ukuthi liyokwenza okwalowo nyaka uyaphila wayephila etestamente elilidala wabonakaliswa ngifuna nje ukunibonisa into ethize encane lapha uma ningakumela bekusizani ngekathi uJesu ebonakaliswa etestamenteni elidala njengoba sikukholwa manje nina bashumayeli phandle lapho ningaphikisana nakho nenze noma yini enifuna ukuyenza kodwa ngikhulumela okwami engikucabangayo niyabo ngekathi uJesu ebonakaliswa etestamenteni elidala emzimbeni moya kumuntu ongumelikezedeki kungesibo ubupristu kodwa umuntu indoda niyabo ngokuba le ndoda yayingakazalwa kodwa wayesemzingeni moya ngakho wayengenayise engenanina wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe wabonakaliswa isimweni sendoda ebizwa ngenkosi yaseSalema ubungukuthi inkosi yokujula nenkosi yokulunga niyabo wayengumelikezedeki wayengenayise engenanina ukuqala kwezinsuku kumbe ukuphela kokuphila niyabo wakunguJesu emzimbeni moya esimweni sendoda belingakuqonde lokho na kulungile wayeseke enziwa eba yinyama yomuntu ngempela futhi waka phakathi kwethu umuntu uJesu Kristu uqobo lwakhe wazalwa yintombi uMaria ufika ngaleso simo ukuze akwazi ukufa futhi wabuyela ezulwini manje kulolu zinsuku zokugcina wethembise ukuzibonakalisa ekugcwaleni futhi kwenyama yakhe emoyeni niyabo ngokuba njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo kufikele ngendodana yomuntu manje buka iSodoma ukuthi yayihleli kanjani nokuthi kwenzekeni futhi uJesu Kristu ebonakaliswa simweni sangokomzimba webandla lakhe namhlanje niyabo
doing the same thing same
enza into efanayo umsebenzi ofanayo izinto ezifanayo azenza ngaso sonke isikhathi angaguquki neze ongophakade niyabo futhi phezu komhlaba namhlanje uzibonakalisile uqobo lwakhe emizimbeni yabantu imizimba yethu yabantu ayibizile futhi wenze into efanayo nse ayenze ngezikhathi eziningi nasezikhathini zenyama yakhe phezu komhlaba futhi enze into efanayo namhlanje ngoba uNkulunkulu esekhulumile kobaba ngabaprofeti ethi ngezikhathi eziningi kulo imihla yokugcina ngendodana yakhe uJesu Kristu niyabo indodana yembulwa emihleni yokugcina uNkulunkulu wabonakalisa enyameni yomuntu etezi nje ngaphambi kokubhujiswa kweSodoma ukuphela kwezwe labezizwe niyakubona na kukhona ukubonakaliswa okuthathu manje into elandelayo eyenzekayo ingekathi lapho wonke usubuthanela kulowo muntu oyedwa uJesu Kristu umlobokazi nomzimba ekubuyeni ngokomzimba kwenkosi uJesu enze izikhathi zakhe zintathu ngekathi elethwa emhlabeni wabulawa wabethelwa wavuswa ezibonakalisa esimweni somzimba wakhe ongumlobokazi wakhe wesifazane niyakuthola na uyingxenye yomzimba wakhe futhi wesilisa nowesifazane usondelene kakhulu ndawonye baze cishe bavele nje bayafana bebefanele babe njalo empeleni nampo labe khona niyabo babonakalisa nje okufanayo nse uyingxenye yakhe ngoba wakhishwa kuye futhi umlobokazi namhlanje ukhishwa emzimbeni kaKristu osebenza futhi wenza nje incamashi njengoba asho ukuthi uyokwenza okwalolu suku umlobokazi indlovukazi inkosi indlovukazi kulungile siyajelwa isikhathi manje ngakho sizosheshisa futhi siqede kulungile iBhayibheli lonke lizambulo zonke zikaJesu Kristu ezazisa kuyo yonke iminyaka wazazisa ngezinsuku zikaLuther njengesisekelo banda unyawo imilenze njengoba yenze inkosi Nebukadnezari niyakhumbula ukuthi wawaphupha kanjani lawo maphupho futhi evela kusukela ekhanda kuya phansi na niyabo manje uvela kusukela ezinyaweni kuya phezulu niyabo emuzweni waseBhabhiloni wabakhombisa bonke labo abethesemente lidala ufika kusukela ekhanda kuya phansi aze ehlele phansi aze athi uNkulunkulu uqobo lwakhe abe yinyama onyaweni lwesikhwelo manje lapha ayithesemente elisha uzibuyisela ngophezulu futhi uyayikhanda futhi ikhanda legolide ukuba aqheliswe umqhele niyabo bukani niyakuthola na niyabo uNkulunkulu wayekhona ekuqaleni futhi wayelokhu ehla ngabaprofeti futhi waqhubeka wehla waze wathi uNkulunkulu uqobo lwakhe waba ngumuntu njengathi wehla waze wayothi ngqu onyaweni lwesikhwelo ingane izalelwe emkhombeni wazondwa wenqatshwa wadelelwa negama elibi nakho konke ayeyikho waze ke eqala ukukhuphuka yabo futhi kusukela ezinyaweni uqala ukwakha ibandla umlobokazi ebuya eqhubeka ebuya futhi manje uphumela etsheni eliyinhloko lapho lonke lihlangana ndawonye bese kwenza uwodwa omkhulu umzimba oguquliweyo kajesu kristu unkulunkulu wembulwa kuye yonke iminyaka ngezwi lakhe lethenjisiweyo kulowo nyaka manje ake nje sibuke ukuthi ezinye zezethembiso zakhe siyini sanamuhla ngenkathi sesivala manje kulamazwi okugcina manje unkulunkulu uyazembula ngesikhathi sokukhanya kwakusihlwa ake sibone manje sibona ngelesigejane semibhalo nje ebhalwe phansi lapha njengoba ningabona kuleli khasi ukuthi mingaki imibhalo obhalwe lapho kodwa sinemizuzu nje ethi ayibe lishumi nanhlanu kube ngeleshumi nambili ngifuna kuphuma futhi angikashi izwi kulokhu kusa ngikhuluma ngezike zikhathi lezi zishayisa moya lapha singenza ngishe izwi ngempela ngakho uma umfortunately enga akukho nakho kwalobu busuku na Awu, kuzo, uma kulungile, nginokuthile. Ngatshela iphaki likasikeliti ngelikilanga, libekwe phansi ehlathini, futhi nginomlayezo ovela kulelo phaki likasikeliti, okwalobu busuku. Inkosi Thanda, niyabo. Ngakho, nginale mibhalo lapha, futhi angifuni ukweqa isikhathi ukuze nikwazi ukubuya. Iphaki likasikeliti likhuluma, kulungile. Ngangiqala ukuphumela ehlathini, futhi nanto iphaki likasikeliti liphansi, futhi ngavele ngasuka ngazihambela, ngacabanga. Awu, kukhona ongaphambi kwami, futhi into ethize yathi buyele muvu kucoshe lokho ngicabanga ngicoshe iphaki likasikilidi na hayi mina into ethize yathi buyele muva ucoshe lelo phaki likasikilidi ngase ngehla ngokukwa nephaki elidala lingasene lutho futhi ngabona ukuthi ize ngizelitshela ngakho kulobu busuku inkosi Thanda kulungile manje sizokhuluma ngezinkanyiso zokusihlwa okwemizuzwana embalwa nje ibhayibheli liyabikezela ukuthi kuyofika isikhathi kona impela esikhathini sokuvala ukuthi ilanga liyophuma futhi kuyoba khona ukukhanya kwakusihlwa sonke siyakwazi lokho asikwazi nathi nasithina esiwejwa yelo mlayezo wethu namuhla ovele enkosini uJesu sikhole ukuthi kuzoba khona ukukhanya kwakusihlwa sihlwa futhi lokhu ukukhanya kwakusihlwa kusobala ukukhanya kukhulu kuzofika lapho uJesu iqobo lwakhe eyobonakaliswa lapho emhlabeni kumbe phezulu emazulwini esuswa umlobokazi wakhe kuyobekeza kungena isikhathi seminyaka eyinkulungwane kodwa zilezinye sezikhathi ezesabeka kakhulu esizodlula kuzo esezake zabekwa phambi kwesintu futhi manje ngilindele ihora futhi lapho esingatshela khona wonke umuntu engatshela khona ithuba lapho otshela khona ikhefu emsebenzini bese sichitha izinsuku ezimbalwa futhi singaqala ndawo lapho engingakhuluma khona ngalezo zinhlupho lezinto ezizokwehla ngezinsuku zokugcina futhi ngiphose cishe amabili kumbe amathathu amaviki kanye futhi ngilethe lokho kanye uma inkosi ngivumela ngiphile ukuba ngikwenze futhi izongiphefumulela ukwenze njalo sibone ukuthi lezo zinto zizongeniswa kanjani naleyo midumo kodwa-ke uzothola ukuthi leyo ndoda nalabo bantu bebephupha ngani nazo zonke lezi zinto lapho kuzofezeka ndiyabo nizoqaphela ukuthi lezo zembula ini lowo mdumo omkhulu ovela uphuma eziphakaphakeni manje kusobala sonke isikejane senu niyazi ukuthi ngiyazi ukuthi lokho kuchazani niyabo futhi kodwa-ke silinde nje kuze kufike isikhathi niyabo ukuba kube yiso niyabo manje futhi kuzoba kuningi esikhathini sonyaka manje ngakho sizofunda eminye yale mibhalo phakathi lapha manje kufikeni kwezinkanyiso zakusihlwa manje siyaqaphela ukuthi kuzofanele kube ngokukhanya okufanayo okwakukhona ekuseni sizathi walikho ilanga elilodwa ekuseni nelinye ilanga ntambama ilanga elifanayo ilanga elifanayo elikhona ntambama lisekuseni ngokufanayo ekuseni njengantambama manje lathi usuku ngokwalo usuku phakathi kwaleso sikhathi liyothi alube nje njengoluhwaqabele usuku olumnyama lalungebizwe ngemini noma ngobusuku phakathi nalokho ngiyabona lokho kubumbeka komzimba kusukela ezinyaweni ukuphuka ngenkathi yese lapha emhlabeni wayeyindodana inkanyiso wasebulawa ibandla lathatha indawo yakhe kwase kuba ubufela ukholo lase liyodlula ezikhathini zobumnyama lase liqala ukwakha phezu kwesisekelo sivela manje-ke ukubona kuvelaphi na phezulu ekhanda Ngiyawubona lowo mbono nekwetizari na niyambona edla kusukela ekuqaleni konyaka kwabezizwe ngaphambi kokuba igazi lachithelwa bona futhi lenza ukubuyisana babe ngamaproselyte angeniswayo futhi kaphelani kwehla kwaqonda phansi kwaqonda phansi kwaqonda phansi ekugcineni ngesifanekiso niyabo kwalethwa phansi kwase kuqala ukubuyela muva kubuya ibandla libuya lisukela ezinyaweni lenyuka manje selisesikadinyi sekhanda isikhathi sekhanda manje kaphelani kukhanya awukwazi ukubona ngezandla zakho nokho siyingxenye yomzimba awukwazi ukubona ngezindlebe nokho iyakwazi ukulalela awukwazi ukubona ngekhala nokho liyahogela awukwazi awukwazi ukubona ngezindebe nakubali ukhuluma niyabo lowo kwakungunyaka wePentecost kodwa manje sekusesikhathini seso ukubona niyabo manje akukho okunye okunamandla okwenza okunyakazayo kungale kweso ngabe kunjalo na okulandelayo ubuhlakani okunguKristu qobo lwakho olawula umzimba wonke akukho okunyakaza ukunyakaza kungalo kwalokho niyabo yonke enye into isinyakazile niyabo nyakazisa izinyawo zakho nyakazisa imisipha yakho emilenzeni yakho nyakazisa yonke into nyakazisa okwakho izindlebe zakho zinganyakaza ikhala lakho izindebe zakho kanjalo kanjalo kodwa emva kwamehlo akho akukho lutho olunyakazayo ingakho besho ukuthi umuntu usheshe benempanda kungoba niyabo akukho ukuze lula umzimba ukuze kukhule imisipha ezinweleni isikhumba sekhanda niyabo futhi azinamcamelo ukuze zikhuphulele igazi iphakathi lapho igazi lingeke lapha mpale ndule niyabo ngeke wakhuphuka unikeze igazi kusobala impande yezinwele iphila ngegazi futhi manje siyajola ukuthi leyo ngcenye niyabo akukho lutho olungale ngaphambi kweso manje ake sithole iyakubanga ukukhanya cishe phakathi nemini na ngesikhathi sokushwa ukukhanya kuthunyelelwa ini na ukuze ubone ukuthi kuphi ukuthi ungahamba hamba kanjani ngabe kunjalo na ubone ukuthi kuphi buya kubanga ukukhanya cishe ngesikhathi sokushwa manje sithatha lokho manje futhi sikuqhathanise ngale noma lakho esine wethembisa ukuthi kuyoba khona ukukhanya kufikayo futhi ngesikhathi sokushwa niyabo ngokuba bhekane ngiyakuthuma kini u-Eliya umprofethi futhi uyakubuyisela abantwana babuyele koyise noyise kubantwana ngabe kunjalo na funa ngifike ngishaye izwe ngesicalekiso manje ake sithathe uJohane kumbe uLuka ungcwele isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lamashumi amathathu futhi bhekisale ukuthi uJesu waprofethani lapho esho ukuthi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyofana manje kumbulani qaphelani lokhu kusesikhathini lapho indodana yomuntu iyokwambulwa khona ukwembulwa kwendodana yomuntu manje indodana yomuntu eqinisweni yembulwa ngokukancane imizuzwane embalwa nje lapho ngaphambi nje kokuba iSodoma lishiswe manje leyo ndoda kwakungu-Elohim lowo kwakungunkulunkulu futhi uJesu ungunkulunkulu futhi uNkulunkulu wembulwa ngokukancane khona lapho imizuzwane embalwa ukuba akhulume no-Abrahama ekwahlulelweni kophenyo
The Son of Man was revealed.
Ukwesikashana nje, indodana yomuntu yembulwa, indodana yomuntu uElohim. Niyakubona abantu na, indodana yomuntu uElohim. Yembulwa imizuzu embalwa nje.
For the very next morning,
Ngokuba ngakho ukuso kulandelayo lashiswa nini ngaphambi kokuba ilanga liphume futhi ngakho kungebe bikho inhlangano esasele kanjalo kungebe bikho inqubekela phambili okuqhubekayo kunalokho okwenzekayo njengamanje ngokuba iyosha ngaphambi kokuba kuse futhi ivuselelo isiphelile esizweni sonke azisekho izivuselelo ezizophinde zibe khona ezinkulu izivuselelo ezishanelayo lesi sizwe asiyemukeli neze Ningathe nibe nombuthano wobuhlakani kodwa ngiqonde ukuthi ivuselelo kamoya siyibonile yonke ngiyethemba niyakubamba ngikusho ngendlela engethemba ukuthi niyakujola ngayo niyabo isiphelile umfundisi omuhle washo esikhashaneni ezedlule wathi futhi Branham uma nje bengingahle ngibe nenjabulo enkosi enhliziyweni yami ngathi ndodana ivuselelo isiphelile niyabo Manje izinto zokuqinisa zibekwe emkunjini. Amakhulu magagasi ayesabekayo aphumele lapha phambi kwethu. Kodwa siyazi ngaleya nje kwalelo gagasi sisondela ogwini, niyabo? Sisondela ogwini. Dalani nje niqine, dalani ezwini nje, dalani noNkulunkulu. Kune ndaba ukuthi nizizwa kunjani noma yini obunye. Dalani nezingo mama malihlale liqine. Nxa nibona honke lamafu amakhulukazi amadala esizungezile nezivungu ukuziza namabhomu e-atomu nakho konke okunye abakhuluma ngakho kodwa into yokuqinisa yethu iqonde ngqo ezwini uNkulunkulu wathi kuyoba lapha siyowedlula wonke ya siyovele sihambe sidabule phezu kokuqonga kwawo yebo impela wona angeke sicwilisa angeke sigwilizisa sifake ethuneni siyobuye siphume futhi lokho nje kuphela kukhona kukho akukho ndlela ezweni ukukugcina phansi lapho siyowedlula wonke ngoba kapteni wethu mkhulu uyabiza ngakwelinye icala sibambelelise kwehange kujesu ngezivunguvungu zempilo ngiyobani sibindi ngibambelelise kwehange kujesu angesabi moya noma gagasi noma kungaba yini makuze akube noma yini noma kuyoba yini akwenzi mehluko sibambelelise kwehange khona lapho kujesu uma ngiphila ngiyophilela enkazimulo kankulunkulu uma ngifa khona ke ngingafela enkazimulweni kankulunkulu ngifuna ukuba nje ungo kwenkazimulo kaNkulunkulu yilokho engifuna ukukwenza lapho konke lokho sekuphelile angifuni ukubuye ngihlale isikhathi eside ngifuna ukuya lapho khona emvuzweni wami angithengela wona kuke sikho engakuholayo kodwa lokho angithengela khona angipa khona ngomusa wakhe ngakho sibone ukukhanya kwakusihla kulapha futhi kwenzani ukuba nokukhanya uma ungenamehlo ukubona ukuthi kufinyelelwa kanjani kukhona kuyini ukukhanya kwakusihlwa na ukukhanya kuyakhanya ukwembula into ethize ngabe kunjalo na uma kukhona into ethize lapha oyizwayo futhi ungayiqondi ukuthi iyini ebumnyameni khona ke khangisa ungokokwembula ungowakwenzani uma lakwesini nani yabo wenza into efanayo wakungokokwenzani ukuvulwa kwezimpawu eziyisikhombisa lapho onke lamahlelo ehamba ibhadazela kulokhu ngukwembula kukhishwe uma ungenawo amehlo kusizani-ke ukwembula na kufanele kube khona amehlo kuqala ukuba ubona ngabe kunjalo na ukwembula uma lakwesini kwembulwe uLuka ungcwele isahluko seshumi isikhombisa ivesi lamashumi amathathu uJohane ungcwele isahluko seshumi nane ivesi leshumi nambili futhi noJohane isahluko seshumi nanhlanu ivesi lamashumi amabili nane isahluko seshumi nesithupha ivesi leshumi nantathu kanti futhi nokwembula isambulo isahluko seshumi ivesi lokuqala kuya kwelesikhombisa ukuvula kwezimpawu eziyisikhombisa nomlayezo wengelosi yesikhombisa ukuvula ukwembula lapho ukukhanya kwakusihlwa sokufika manje uma umuntu enyakeni welawudikeya abantu babe njani hambaze ngabe banjalo na baphuphuthekile kusiza ngani kukhanya kumuntu oyimpuphuthe na uma impuphuthe ayihole impuphuthe azikhalakatheli yini zonke emgodini na uhambaze uphuphuthekile kepha awazi ngisho namandla abo engqondo asephelile amandla abo okomoya engqondo ukuqonda ngokukamoya niyabo abanamawala abakhukumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangenakujuliswa abahlebi abangazithibi nabazonda abalungileyo benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika amandla ezambulo abakholelwa ngisho kuwo niyabo abakholelwa ezintweni okuthiwa abaprofethi futhi ngakho abakholelwa kuwo bakholwa ukuthi uma lakwesine uzoba yibandla elithize kumbe inhlangano ethize ngikathi efika okokuqala wayengumuntu ngikathi efika okwesibili ngokuphindwe kabili wayengumuntu ngikathi efika esimbweni sikajohane umbhaphathizi wayengumuntu niyabo ngezinsuku zokugcina ngenkathi izinkanyiso zakuzihla seziqala ukukhanya amehlo ayovuleka futhi niyobona ukuthi niyaphi khona-ke umzimba usuvele ubumbekile umi ngezinyawo zawo unyakaza uqhutshwa ngumoya ongcwele ini yena lowo owahamba phezu kwabaprofethi abaloba ibhayibheli wona lowo moya ongcwele uhamba emzimbeni ocwaliswe ngomoya ongcwele uhamba kumoya ongcwele ovela kuzo zonke izinhlangano inhlangano yonke imindeni ulimi nabantu nenekazi elincane lapha alikhonzi kule nhlangano noma le nhlangano khonzi kulelibandla livela kwenye indawo futhi lingena kulokhu kuza linesithombe lapho belilisinika indodana yami ebimangele kabi angazi noma selake lezwa yini ngalokhu noma cha angazi belinesithombe selingelozi yenkosi eyayiseminyakeni yebandla eyisikhombisa izimpawu eziyizikhombisa zivuliwe phandle lapho ngenkathi lenza lathi labheka emuva laphaya futhi lakubona lokho kumi esibhakabhakeni ephusheni futhi labheka emuva lapho futhi lakubona lokho labona omunye umuntu egqokeza imhlophe emashe eqonda phambili futhi emva kwayo lathi wakubukeka lathi futhi Branham kwakunguwe futhi lathi wamasha phakathi lapho lathi emva kwakho kwakungabantu bemibala ehlukeneyo bephethe amafulegi iGeorgia iAlabama zonke izinhlobo zezindawo ezehlukene bemasha beqonde phambili bekhuphukela ebunhlokweni kulapho uKristu wayembulwa khona embonweni wo haleluya sisezinsukwini zokucina namahora okucina ezinsuku niyambona manje ezwini lakhe nakho konke okwezwi lakhe kubonakaliswa khona lapha phambi kwethu na wo bandlali kaNkulunkulu ophilayo yima ngezinyawo zakho umkholwe ngakho konke kuphakathi kuwe bambelela kulelo sonto phakathi nesonto maliqinise konke ukunyakazana nakho konke kuhamba okwenzayo wonke umcabango onawo sengathi ungalawulwa yilo mboshongo ngaphakathi kuwe ngoba uNkulunkulu uhlezi khona ezwini lakhe laleli hora ngokukhanya kwakufihlwa ukhombisa ukukhanya ubumpuputhe belulwane ubungakhanyisa lelulwane elulwane beliyophuputheka kakhulu lingakwazi ukundiza isikhova esikhalayo onke lawo mazulumba asebusuku nezinto ezinjengalokho amaphela nezinto azikwazi kubona emini azazi ukuthi kumayelana nani azikwazi kubona lezinkanyiso zakusihlwa sezikhanyisile yonke imifanekiso konke lapho esihamba khona kwimvelo kwiBhayibheli ezithombeni eziqoshiwe uMelk uDanieli azibona nenkosi yangalolo suku bonke babona nazo zonke lezi zinto wonke umuntu sonke isimo konke kunyakaza yonke indawo emzimbeni ngokwendawo eyiyona iyona kusikhombisa lona impela ihora esiphila kulo akusekho kunye ukunyakaza kungafika ngaphezu kwalo kwaba khona ukunyakaza kwesandla isihawu uWesley kwaba khona ukunyakaza kwesisekelo uLuther isihawu kwakungakaze kube khona okukhulu ngokuthi exaxa kwakubizwa ngomnyakazi kaWesley bathumela izithunywa zenkolo ezweni lonke omunye weminyakazi emikhulu kunayo yonke eyenziwa onyakeni ngaphambi kwalowo bese kufika unyaka wePentecoste bese kungena iminwe ehlukene nezinto unyaka wePentecoste wezilimi nekhala kanjalo kanjalo manje sekusemehlweni kuyokusiza ngani ukuthi ngamehlo noma udinge ukukhanya uma lawo mehlo belingekho lapho kuba ubone na kufanele kube khona amehlo kuqala ukuba ubone bese kuthi ke uma lokho kufika wavula izimpawu ezisikhombisa futhi wembula ukukhanya kwakusihlwa kuthatha zonke izifihlakalo ebifihlakele kusukela phansi kule minyaka yebandla futhi manje wembula njengoba yethembisa ukwenza esambulweni zehluko zeshumi ivesi lokuqala kuya kwelesikhombisa nakho lapho esikhona namuhla sihlezi phakathi kwezwi nezwi lembulwe kithi nguJesu Kristu khona-ke leli yizwi likaNkulunkulu futhi sibe yizikhonzi zakhe sifanele sihambe sisondele kumlobi ukuliqonda ukuze alembule oh Nkosi uthanda ukuba mina ngenzeni na uma ngifanele ukuya emasimini futhi ngishumayele evangeli noma ngifanele ngihlale ekhaya na ngonandaba ukuthi kuyini uma ngifanele ngibe yinkosikazi yomuzi elungileyo uma ngifanele ukuba ngumama olungileyo uma ngifanele ngenze lokhu lokho noma okunye na noma ngabe kuyini uma ngifanele ukuba ngumlimi uma ngi noma ngabe kuyini Nkosi uthanda ukuba ngenzeni na kwakungesikho yini lokho uSawulu wakumemezela kakhulu ezansi laphaya Nkosi uthanda ukuba ngenzeni na wayesezansi esendleleni yakhe ezansi ukuyofaka lonke ibandla entilongweni kodwa-ke wamemeza kakhulu uthanda ukuba ngenzeni na ngenkathi kukhanya kukhanya lapho enkulu insika yomlilo ilenga phezu kwakhe uthanda ukuba ngenzeni na ngicabanga ukuthi lelo yizwi elihle ukuvala ngalo futhi uthi inkosi uthanda ukuba ngenzeni na nxa ngibona lo mbhalo wembulwa ngokuphelele kakhulu kangaka njengamanje inkosi uthanda ukuba ngenzeni na asikhothamise amakhanda ethu ngicela wonke umuntu phakathi lapha ukuba nihlole izinhliziyo zenu manje futhi nibuze leyo mbuzo inkosi uthanda ukuba ngenzeni na nani bantu uma nisekhona ezingcweni zikatelefoni iphandle sizweni sonke khothamisa ikhanda lakho bese uyabuza nkosi uthanda ukuba ngenzeni na njengoba sibona ukuthi silapha ezinsukweni zokugcina namahoro okugcina kuphelele nje kakhulu kangaka phambi kwethu kwembulwe ngokusobala kakhulu uthanda ukuba ngenzeni na nkulunkulu othandekayo bese kubuzo lo mbuzo ngiyabuza qobo lwami kuwe uthanda ukuba ngenzeni nkosi njengoba ngazi ukuthi usuku ngalunye lumelwe lubalelwe kuthi kuyafuneka ukuthi uzongisiza nkosi ukuba ngiphile ukuze kuthi usuku ngalunye luyobalelwa odumweni nasenkazimulweni yakho ngikhulekela ukuthi uzosiza wonke umuntu bonke esizweni sonke nalabo lapha ukhona ethekenakele njengoba sihlele izinhliziyo zethu futhi sithi nkosi uthanda ukuba ngenzeni na yini bengingayenza nkosi ukuqhubela phambili umbuso wakho nendaba yakho sibe khona nkulunkulu sihlole izinhliziyo zethu futhi sivivinye uma kuba khona ububi kithi nkosi noma yikuphi ukuzazisa noma yisiphi isisusa esibi kumbe izimpokophelo unkulunkulu sihlanze ngegazi lendodana yakho ujesu kristu esikwamukela ngokuzithoba inhlawulo yokufa kwakhe nokuvuka kwakhe futhi silungisiswe ngokukholwa ukuthi wakwenza lokhu silimukela ngokujabula icebo lensindiso sipha lona kithina baba siyakubonga ngomlayezo osuku esiwukholwayo nesibambelele kuwo ukwazi nokukholwa ukuthi yizwi lakho nomlayezo wakho kungesikho ukwehluka kwabanye abantu kodwa kuzama ukufana kakhulu nojesu kristu oyisibonelo sethu nkulunkulu othandekayo okubekwe lapha ngamaduku futhi kukhona abantu abagulayo ndawo zonke nami uqobo nkosi ngidiniwe ngikhathele kulokhu kuza ngikhulekela ukuthi uzosisiza nkulunkulu othandekayo sibheke kuwe amandla okuqina ungamandla okuqina ethu usize abaningi kakhulu nkulunkulu othandekayo ngelinye ilanga ngicabanga ezansi laphaya emahlathini sihamba sijikeleza nomfuthi ubanks wood ngenkathi yodokotela inhliziyo yakhe yayimcine kabi wayengasakwazi nokuhamba hamba khona-ke ukucabanga ukuthi ngikanjani kancane engangikwazi phezulu lapho ngihamba kulezo zintaba yemva kwalowo mbono ngifanele ngilithole lelo bhubesi ngifanele ngilibone libulewe lelo bhubesi kwasekuthi-ke ngehla lapho futhi ngibe lapho eTucson ekhefu likaferi futhi ngibona izingubo zakhe zonke zihulela phansi amehlo akhe yethile ngathi nkulunkulu uma ungabonisa umbono lapho ibhubesi likhona ngempela ungabonisa ngomfowethu uwood futhi khona-ke kuyafika beka izandla zakho phezu kwakhe futhi nangu ukhona namhlanje ubuyile umfuthi ubanks futhi uqinile gijima ehle enyuka lezo zintaba sikubonga kanjani nkulunkulu othandekayo wena nkulunkulu ofanayo kithina sonke njengoba ubuzoba njalo kumfuthi wood ngiyazi ukuthi uyamthanda ngoba uyinciki yakho ethembekile neqotho futhi ngiyakhuleka nkulunkulu othandekayo ukuthi uzosebenzana nalowo nalowo wethu futhi usithethelele izono zethu futhi uphulukise izifo zethu zemizimba yethu usenze sifane nawe kakhulu usuku ngosuku nkosi size sifike kulowo mfanekiso ogcwele kajesu kristu siphe khona nkosi ngiyathemba ukuthi usihlole zonke izinhliziyo manje futhi sesiyazi ukuthi sifanele senzeni sicela wena ukuba usibusise manje egameni likajesu futhi sisakhothamisa amakanda ethu ngabe ukhona olapha noma phandle ezweni likatelefoni esizweni sonke ungathandi nje ukuba usakhuleka nekhanda lakho likhotheme phakamisa isandla sakho njengonkulunkulu manje yilokhu kuphela ongakwenza kuminyene phakathi lapha kulokhu kusa vele nje uphakamise isandla sakho kunkulunkulu uthi nkulunkulu ngenze ngifane kakhulu nojesu ngifuna kufana kakhulu nojesu out into the land ngikunukula kubusise phandle ezweni esizweni sonke izandla indawo yonke nje sibumbathe siqinile nje futhi esami siphakeme ngifuna kufana kakhulu naye ngihlole Nkosi futhi uma kungaba khona ububi kimi bukhiphe ngifuna inesi lapha nje isikhathi eside kakhulu lokho sizoshiya noma ngabe noma ngabe yakule ndaba ukuthi uyini ucebeka kangakanani umpofu kangakanani usemusha kangakanani umdala kangakanani ngilile izolo kwesincane isiketshane sabantu abampofu le phezulu entabeni ezansi emfundaneni bekukhona umndeni omncane lapho indoda ebengixoxa na ayo ngukunkulu isikhathi eside kakhulu yehla umkayo omncane abantwana abayisikhombisa noma abayisishiyagalombili yona intwanyana nje into esinjenguthi lokuphothela phandle laphaya izama ukusebenza amadola athi awabe mabili ngosuku le ndoda yamhlalisa emjondolo omncane futhi nangomkayo phezulu lapho eseseduze nokulungela ukuba abe nomunye umntwana futhi wesifazane benembazo enkulu ebanzi phezulu lapho eklapha ukhuni ukuba aludonsele phansi ingane ngakwenye inqulu edonse ukhuni ungenye wedla ukuba anqumele lokhuni yenzela ukupheka amajikijolo azofakwa emathinini enzela kungalambi ebusika he samdabukile kanjani mfowethu wodi nami sahamba sathatha itraki sase siya ngapho samnqumele ukhuni salungenisa yena wesifazane omncane othokozayo emi lapho nje ngamdabukela futhi besilokhu sibakhulekela futhi inganyana yakhe yaba nesithuthwane sahamba sayikhulekela inganyana futhi uNkulunkulu wakuphilisa futhi ngelinye ilanga umyeni wakhe wayenesibhono futhi wangena bengixoxa naye wayebhema bobabili wesifazane wayesebenzisa ugwayi naye ebhema futhi abantu basezintabeni uqobo futhi-ke bengilokhu ngixoxisana nabo ngawo futhi izolo kuseni ngenkathi ngingena cishe emini nangu eza ephumela phandle ehlanganise izandla zakhe futhi wathi futhi Billy sengingumuntu ogoqukile wathi ngibheme usikilidi wami ukugcina futhi sengingalo ohlangothini lwenkosi wathi wesifazane ngisanda kubhema wami wokugcina nami utshala imbewu mina inkosi nginiselile ngizoyunisela emini nobusuku funa abanye bayihlwithe ezandleni zami uNkulunkulu iba nomusa manje ngiyakhuleka futhi siphe isifiso senhliziyo yethu ngoba ezinhliziyweni zethu sifuna ukukhonza wena manje baba bonke basezandleni zakho ndawo zonke bangabantwana bakho sibenzana nabo ngokomusa Nkosi kungabi sikho ekahlulelweni kodwa ngomusa sicela egameni likaJesu amen. Niyamthanda na yonke inhliziyo yenu manje nina ininamaduku ningawathola futhi manje izinkonzo zethu ngicabanga ukuthi ziqala ngaphambilana kwesikhathi ngelesikhombisa nqu kumbe into efana naleyo umfowethu neveli uzokumemezela emzuzwini nje ngokuthi kuqalwa nini ingabe ukhona umbhaphathizo ngiqagele kulokhu kusana amanzi aselungile uma ikhona olapha futhi engakabhaphathizo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngani ngempela ku amanzi aselungele inkonzo yombhaphathizo sibabonga bonke abafowethu abangabefundisi ngibona umfowethu wawunjani umhlangano wakho wahamba kahle mfowethu panel na nomfowethu Martin futhi baningi kakhulu abakhona lapha mfowethu liveli kukhona befundisi nje kuye yonke indawo impela siyanithakasela ngokuba lapha nihlanganyela nathi ezwini mhlawumbe ningahle ningavumelani nami ngakho impela nje kulokhu anginicele kubani kwenze niyabo into kuphela velani nje nilinakisise ningitshela khona ngiya kunakisisa uma befundisi bebengacosha ithebu futhi bathi awu ngiyaphikisana lokhu kulungile mfowethu ungahle kuba weluse izimvu zondle ngalokho kufisayo ngizama ngamandla ami onke ukuhlala nezwi ngo ngalezi ezibekwe ezandleni zami zikaNkulunkulu ngoba izimvu zifuna ukudla kwezimvu kusobala izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami futhi yilokho isiphila ngakho wonke amazwi aphuma akusikho konke akusilo izwi nje manje nangasikhathi kodwa lonke izwi liphumayo emlonyeni kaNkulunkulu yilokho abangcwele abafanele baphile ngakho. Let us stand out to our feet. Asime manje ngezinyawo zethu sisakhothamisa amakhanda ethu. futhi umfowethu nevelo nakho kotile ufuna kokusho kubona mfowethu man kulungile wonke umuntu uzizwa ikahle natha nini amen kulungile manje sikhothemisa amakhanda yethu ngizocela umfowethu liveni uma ezokhuphukela lapha noma angaphumelela uma ungafinyelela lapho mfowethu veli uma ungaphumelela umfowethu veli ungumfowethu lapha umbhalo wezincwadi futhi useyayilungisa incwadi manje iminyaka yebandla esikhombisa futhi esebenza nge izimpawu ezisikhombisa futhi sizoshesha ukwethemba ukuzithola masinye impela kulungile mfowethu liveli uNkulunkulu anibusise